As usual,
Mna njengesiqhelo, iyure okanye ezimbini emva kwexesha, waphakama umalusi wathi, ngoku, ndifuna ukwazisa kuni nonke osemva kwexesha umnumzana uBrenner. Ke ndinezinto ezininzi emandizenze, ke ndimane nje ndifika emva kwexesha. Kodwa ngeli xesha andibanga nako ukuzinceda, bekungenxa yemozulu eyenze oko ngeli xesha. Ndingayibeka kwimozulu ndize ndisinde. Kuye kwafuneka ukuba ndiyibekele elinye ixesha, mzalwana uRose, kancinane nje. Molo kusasanje, dade uRose. Kwaye ndiyavuya apha ngale ntsasa ukuba nomzalwana uRose, nodade uRose, nomzalwana uSarik, nabazalwana abaninzi, ninabantu balungileyo phandle phaya. Ndiyakuva oko, umntu othile undixelele. Xana kunetha ePhoenix, wonke umntu ohlala ebhedini. Utshintsho olunjalo, uyazi. Ngenye yezintsuku ndiza kufumana isidlo sasimahla. Bandixele ukuba ungafumana isidlo sasimahla yonke imihla ilanga lingakhanya. Ndiza kuyibukela namhlanje. Ndibenze bahlawule ngako oko. Bendithetha kubusuku bayizolo, phandle kwicawe ethile, eneneni andilikhumbula igama layo. Kwaye ngoko sibe nexesha elimangalisayo kubusuku bayizolo, ngaphandle enkonzweni. Kwaye ukuya kumzalwana uOutlaw, ukuya eTempe, kwaye sibe nexesha elimnandi kobu budlelwane. Kwaye ndilindele ukuhlangana nabo bonke aba bazalwane balungiseleni engqungqutheleni. Ke siya kuba nexesha nje lokungqengqa mzalwana uRose, kwaye sithethe omnye komnye, kwaye nantso into endiyiseleyo. Kukuba nobudlelwane, kwaye thina sijonge kucwangciso-nkqubo yethu kwaye sifumanisa iindawo ezininzi. Kodwa ndiye ndacinga ukuba eli lelona thuba likhulu, ngoba ndimelwe kukuhlangana nabahlukeneyo ukufumana ukubonana kwaye badlule. Ngamanye amaxesha ekushumayeleni, wonke umlungiseleli akaye aqonde ngenye indlela okanye enye. Kumaxesha amaninzi abantu bathabatha into oyithethayo kwaye nje uhlobo olu ingqiyame kancinci kubo, ke baya kuyithatha ngaloo ndlela. Kwaye ke olandelayo uyayifumana ingqiyama kancinci ngokuthe chatha into yokuqala, uyazi, iphumile emxholweni. Ke thina ngamaxesha amaninzi ekushumayeleni ndikhe ndizixakekise ngamahlelo nemibutho nezinto ezinjalo. Ngelinye ixesha bantu baye bathi ngoko, umzalwana uBrenham uchasene nombutho. Akulunganga ngoko, andichasene nambutho. Kodwa kumaxesha amaninzi bathi abantu baxhomekeke nje kuloo mbutho, uyabona, kwaye babeke amathemba abo phezu koko endaweni yokubeka phezu koKristu. Bafuna ukubona ukuba mangaphi amalungu abanokuwafumana kuloo mbutho. Ngoko oko kuhle kakhulu, Lindi, kulungile konke oko. Ndicinga ukuba wonke umbutho kumelwe ufumane lonke ilungu onokuthi ulifumane. Kulungile kakhulu oko. Kodwa xana uza kuthabatha okungaguqukanga kwaye ubeka okuninzi phezu koko kunokuba usenza phezu kokugxininisa kukamoya oyingcwele, njengokuba umzalwane uRose ebethetha apha kwithuba elidlulileyo kunye nezinto, ngoko ubenza abantu bacinge. Thina singaba koko, kwaye singaba koko, ya ngapha koko, sonke singaba kaThixo. Yabona, ngoko ukuba ndibone indoda isihla ngomlambo ikwiphenyana, kwaye ndihlala ngasemlanjeni eIndiana kumlambo iOhio, kwaye ndikufuphi neengxangxasi, yindawo engendawo kakhulu ezo ngxangxasi, kuba liya kukuntlithela phezulu kwangoko. Ukuba wakhe wakhwela ngaphaya kwezo ngxangxasi, akukho phenyanye linokukhwela kuzo. Ngokuba ingako malunga namashumi amane okanye amashumi amahlanu eenyawo ngokuthe ngqo ukuhla, kwaye ngoko unyuka ingxokozelo enkulu emazantsi eyakuthi ibethe kwaye elwalweni ulwalwa olwandlalekileyo apha. Kwaye ndiyaqikelela amagwebu amhlophe aphuma phantsi kweengxangxasi ezimashumi mane eenyawo ukuphakama, yabona, apho abetha khona phantsi ababhela phezulu kwakhona, kwaye ngoko ahambe nje siwa ngolo hlobo, kwaye ehle aye kugqatso olukhulu olumalunga namashumi amathandathu okanye amashumi asixhenxe eenyawo ubunzulu, kwaye phakathi apho kukho amanzi abizelayo ukujikeleza ngale ndlela aze akukhuphele ngaphandle aze ehle ngomjelo. Akukho ndlela nje yokuba usinde, uyabona. Indoda yahamba apho ixesha elidlulileyo inxibe ibhatyi yobomi. Bayibona kuphela loo nto xana wayesiwa ngolo hlobo. Kwankqula bhatyi yobomi, laa msinga woyikekayo wamthabatha nje wamfaka ngaphantsi, kwaye akuzange afunyanwe. Akuzange kwaziwe kwenzeka ntoni kuye. Wajinga phezulu ematyeni okanye ekuxhuphekeni emazantsi apho mhlawumbi imayile okanye ezimbini ukujikela ngolo hlobo. kwaye kungekho ndlela yokusinda kwaye ukuba ndibone umntu othile esihla ngomlambo ngephenyane elidala elincinci ehleli phaya efuna eqhubeka kwaye ndiya kumkhwaza phuma kwelo phenyane elo phenyane aliyi kukwazi ukudubula ezo dadunge ngoko asikokuthi ndinento endinayo ngokuchasene nalaa ndoda nkunokuba ndimelwe kukuba ndiyingxolise ndithethe kalukhuni nyhani kuye ayikokuthi ndinayo nantoni na ngokuchasene nendoda ndiyayithanda indoda kodwa ndiyazi ukuba iza kuntlitheka naso isizathu sokuba ndimkhwaze ngenxa yokuba akayo kungenxa yokuba ndiyamthanda sisizathu sokuba ndikhwaze ukuba bendingakhathali mendinokuthi ke kulungile qhubeka yabona ukuba bendingamkhathalelanga kodwa isizathu sokuba ndithethe ezo zinto kungokuba ndinenzondelelo ngebandla ndinekhwele ngebandla likathixo kwaye ndiyakuthiya nje ukulibona lisiba nengqondo yombutho kwaye ndiyawazi laa mrhiba leyo yindlela elathi lonke ibandla laya ngayo ematyeni kanye ngolo hlobo kuhla kanye ngaloo ndlela yombutho cinga njengemvuselelo ngexesha lamalutere khangela apho yaya khona kwaye nje kwakamsinya ukuba yakhe yabetha oko ayizange ibuye ivuke kwakhona amalutere akazange abuye khangela kumamethodist kawesley akazange abuye khangela kwi-pilgrim holiness amanazarenes bonke ngabanye amabhaptisi amarhabe babe nemvuselelo kwaye ngoko indoda ethile ivuke namandla kathixo phezu kuyo qalise intshukumo kumoya ngoko kwakamsinya yakuba imkile laa ndoda emva koko wafaka umbutho ukusuka koko njengeziko lebhayibhile likamudi indawo entle kodwa ayisayi kuba nayo njengokuba umudi wayenayo yabona kwaye izinto umudi wayemele zona zikumgama wezizigidi zeemayile ukusuka kuyo nantsoko kwaye ngoku yonke yingqondo apho umudi wayenayo kumoya yabona kwaye ke ufumanisa ukuba kwezo zinto ngoku xana ndaqalisayo kwaye ndeza apha ephoenix iminyaka eyadlulayo intshukumo yobupentekosta ndafumana ithuba lokuziqalela umbutho ngokwam abazalwane bemvula yakamva beza kum bathi kuko oku masiqalise kuthe siya kuba bakhulu kunabo bonke abanye ndathi inceba akuyiyo loo nto akuyiyo oko akuyonto bazalwana nikwisigidi semayile kude ngaphandle kwendlela uthixo akasayi kuyisikelela fundani imbali yenu fundani ibhayibhile akusayi kuze kubekho omnye umbutho ophuma kuyo ophuma ukusuka koku kunjalo oko oku kuya kuba ngumbutho kwaye kuye ikwimeko yaselawudike ngoku kodwa ndiyakuxelela mzalwana akusekho mibutho isekelelwe nguthixo ukuba ivuke akusayi kubakho nto yoku sisekuzeni kwenkosi yabona kwaye uthixo uyakuthabatha amasalela ukusuka kule ntshukumo inkulu yeenkonzo zehlabathi eqhubekekayo ngoku ukwenzela umtshakazi kodwa akusayi kubakho nto ingumbutho ngokwasemoyeni kwakhona yabona iphelile xana ndibona abazawane bam abazawane abaxabisekileyo bengqiyame ngaloo ntlelo ngoko nje ndiye ndivele ndiyigalele ngako konke ndinako kwaye ngamanye amaxesha abazawane bathi ke umzali uBrenham uchasene nathi thina akulunganga oko bethu oko yeyona nto ikude ukusuka engqondweni yam ukuchasa nabani na ndingoweni ndingumzalwane wenu yabona kwaye ndizama konke endinako kwaye naso isizathu sokuba ndingazange ndizimanye nawuphi na umbutho othile ngoko ukuze ndikwazi ukuma phakathi kwaye ndithi mzalwane musa leyo asiyontlela but singamalungu e-assemblies kuyamangalisa i-assemblies of god ibe yintsikelelo eyoyikekayo kum singama-four square ke khangela ukuba babe yintsikelelo kangakanani na kum siligama likayesu khangela babe yintsikelelo engakanani kum singabanye nabanye nokuba yintoni na bonke ziintsikelelo bangabantu bakathixo yabona kwaye abantu bakathixo bakuzo zonke kwaye xana sifika ekuzihlanganiseni sithi singcono nje kancinane apho kunebandla likathixo yabona okanye singcono kancinane kune-four square okanye igama likayesu okanye into enjalo xana sinje singahluka kancinci ngembono sonke siye sayokutya isidlo sasemini namhlanje sonke siyakuthabatha ipayi ezahlukeneyo kodwa sitya ipayi njengokufanayo yabona leyo yimbono ke imbono yayo ukuba nje singabona ubudlelwane bethu ngoko musa ukuya kweyama ngokubhekise kumbutho ngqiyamela eCalvary ubungofileyo kwezi ezinye izinto yabona kwaye ndiyakholwa makhe ndithethe oku ngalo mzuzu kusesengqondweni yam ndiyakholwa ukuba umbutho udlale indima entle kuba kukho amaxesha amaninzi bazalwane amabi kangangoba siya kuthiya ukuwacinga. Kuye kwabakho izinto ezithe zakhula phakathi kwethu kunye nezinto ezinjalo ezibe yimfundiso yalahlekiso. Kwaye abantu baya kuthabatha nje ezo mfundiso zolahlekiso kwaye babachitha-chitha abantu nakanjani na. Kwaye iqela labazalwana liyahlangana eli na endi. Loo nto ndiyithethayo iyaphuma njengoko babesenza ngemihla yakuqala kunye nazo zonke iintlobo zezinto. Kwaye sinayo yonke namhlanje, yabona, isahamba nje. Kwaye abantu abanokuzihlanganisa. Umfanekiso wenene wePentecost ngokolwam uluvo xana isiza kumbutho. Ingaba ibandla mzalwane uPetrus, ibandla asePhiladelphia, eSweden. Ngoko abakhathali nokuba luhlobo luni nalo emfundiso onalo. Okoko nje ingokwesibhalo, ukuba ufuna ukuyibona ngale ndlela, ngalaa ndlela, okanye nantoni na. Okoko nje unobudlelwane kwaye uphila ubomi obunyulu ngenene nantsoke. Kulungile oko. Kwaye ukuba ufuna ukuthi uYesu uza phezu kwehashe elimhlophe, omnye uthi uza ngelifu elimhlophe, mkhangele ngolo hlobo. Qhubela phambili nje. Okoko nje uphila ubomi obucocekileyo kwaye unobudlelwane. Nantso indlela. Yiyo. Oko ke ngoku sesinye isizathu zihlobo sokuba ndibe kunye neli qela lamadoda angoosomashishini ngokuba ndiyazi ukuba zininzi izinto apho ekumele zilulekwe. Kodwa yeyona nto ingcono esinayo, injalo, kunezinto ezininzi ekumelwe ndizithethe kwaye nina bazalwane balapha baya kundixelela. Andizange ndibambe nazinye izithonga kubo. Ndilapha njengesicaka sikaThixo ukuthetha inyaniso kwaye kumele ndiphendule ngayo. Kulungile. Bani Rose uthi, yiyo loo nto sikuthanda. Ke ukuba ke asikwazi simele ukuhlala neli lizwi, yabona. Ngexesha nje lidlulileyo ndicinga wawungaphakathi, ndandiphesheya kwezilwana kanye phaya esiqithini kulo nyaka upheleleyo kwaye babe nomhlangano kwaye abanye babazalwana babeqhayisa ngaloo mhlangano mkhulu apho babe nosomashishini kwilizwe jikelele. Kwaye babethetha malunga bendinendawo encinane ezantsi koneni, ishishini lam belingekho lihle kwaye bendinexesha elibi. Kwaye ndiyokuqala uyazi ndingene ukuza kwamkela uKristu kwaye oh ndinento yonke ngoku. Ngoku oko kulungile, siyakuxabisa oko, kulungile oko. Kodwa impumelelo ayisoloko ithetha uKristu oko, yabona. Kwaye kufuneka sikukhangele oko ngoku. Oko kulungile, yabona. Akukho nto ichasene noko. Kodwa ndaba kubalandela abazalwane bobabusuku sehla saya ehotele apho iqela lethu lalihlala khona kunye nomzalwane uShakarien kwaye nathi sonke. Kwaye ndathi ke, ndathi bazalwane ndiza kunixelela, ndathi ndicinga ukuba nina bazalwane nilelona qela libalaseleyo lamadoda ndakha ndahlangana nawo ebomini bam. Kodwa ndathi eyona nto yile, ndathi andingowawo nawuphi na umbutho kodwa ndingowobudlelwane nako oko. Ndiphatha ikhadi lobudlelwane nabo ekuphela kwekhadi endiliphetheyo ngokuba limele yonke imibutho, uyabona. Kwaye yile nto ndiyithandayo, yiloo nto ndiyizamelayo. Kodwa ndathi into endikhathazayo kukuba nina bazalwane phambi kwaloo madoda ezantsi phaya abanempumelelo ngokuphindwe kaliwaka ngaphezu kwenu kwaye ngoko nizama uwaxelela ukuba uKristu uyimpumelelo, ningaze nizame ukubathengisela oko, yabona. Ungakhe uzame ukuthelekisa nehlabathi. Vumela ihlabathi lize ngapha kwimihlaba yethu. Musa ukuya kumhlaba wabo, yabona, yabona. Uhamba uphume ecaleni uye kumhlaba wabo. Asisayi kukhazimla kunye nabo. Ngapha koko ivangeli ayikhazimli, iyabengezela. IHollywood iyakhazimla, ivangeli iyabengezela. Kukho umahluko omkhulu phakathi kokukhazimla nokubengezela. Kwaye ke ngoku kwaye ndathi abazalwane bokuqala bamaPentecost ababe nento ethile babezama ukuyisusa kwaye besondla amahlwempu nokunjalo okufana noko kwaye bephuma ngaphandle bengenanto, yabona, ukuya kushumayela ivangeli ukunxulumana. Ndathi ngoku sizama ukuqhayisa ngokuba sifumene kangakanani. Ndathi onjani wona umahluko kwaye omnye umzalwane omncinane othandekayo emva kwemizuzwana embalwa waphakama wathi kubo, wathi, "Zanu Branham, oko kwakuyenye yeempazamo ezinkulu abantu bakhe bayenza." Kwaye ndathi, "Ngoku khangela mzalwane, bendingazami ukucebisa abantu ukuba bathengise loo nto banayo kodwa ndizama nje ukwenza inqaku kula madoda angoosomashishini." Wathi, "Kwakuyeyona mpazamo inkulu leyo abantu." Ndathi, "Bakwenza oko ngomoya oyingcwele. Umoya oyingcwele wabaxela kwabenze oko. Umoya oyingcwele uxela nabani na ukuba enze nantoni na, yenza loo nto akuxelela ukuba uyenze kwaye wake kwaba yiyona mpazamo imbi kakhulu elakha layenza ibandla. Dade, kutheni mzalwana? Kwaye kanye phambi kwale ndoda bendithetha kuyo ngokuba kwathi nje ukuba kubekho impikiswano encinane ebandleni phaya kwakukho kwahluka phakathi kwamagrike kunye namahebhere nanjalo njalo. Wathi abo bantu babengenandawo yokuya, babengenalo nelinye ikhaya ababenokubuyela kulo. Ndathi kanye ngokuchanekileyo intando kaThixo. Wathi kungathini ukuba oko kube yintando kaThixo? Ndathi baya kuyo yonke indawo besasaza ivangeli ngoba babengenandawo yokuya. Umoya oyingcwele akenzi naziphi na iimpazamo, akazenzi nje kuphelele apho. Kwaye njengoba ndandithetha kubusuku bayizolo, kumele nje ubambe uThixo kwaye ubambe ilizwi lakhe kwaye ubambelele kanye kulo, akukhathaliseki nokuba likukhokelela phi na, qhubeka nje ulilandela ligcine uqhubeke ngolo hlobo. Kodwa ngokuqinisekileyo mna ndingumxhasi wobubudlelwane bamadoda angoosomashishini kwaye yonke inkqungquthela endimenyelwa kuyo ndihlala ndisiya kwaye ndithethe nditsho yonke into endinako, hayi nje ukuzama ukwenza into ongayithetha enokonelisa umntu othile nje nanje, kodwa ngalo lonke ixesha xa ndisiya kwimihlangano yam ndizama ukufunda nokuthandaza nokuzila ukutya kwaye ndithi, Nkosi Yesu, yintoni endingayitsho ezokunceda abo bantu? Wonke umntu uyazi ukuba andingomshumayeli, andisosithethi ndindi, nabani na uyakwazi o andingomshumayeli wam. Umyalezo wam kukuthandazela abagulayo nokunjalo ngolo hlobo. Kodwa andingomshumayeli, nabani na angakwazi oko, ndive ndishumayele. Kodwa into endiyithethayo ndifuna ukubeka isithonga esiya kwenza into ethile, hayi ukuthi ingaba yena akasosithethe esigadlelayo, akayisebenzisi kakuhle igrama yakhe na, akamangalisi na epulpitini. Andikufuni oko, andikwazanga kuyenza, uThixo akazanga andibizele oko. Kodwa ndizama ukufumana into eya kunceda laa mntu nelabandla libe libandla elingcono, ukulinceda kube ngabantu abangcono, ukulithandazela. Ngoku bendithetha ngolu hlobo ngoba ndibone abantu abambalwa besahlanganisana kwaye kuyanetha. Kungeso sizathu bendithetha ezi zinto ngoku emva komkhono. Kwaye ngoku ndifuna ukubulela umzalwana. Ndimaze umzalwana uFula ixesha elide, ahlala ndimthanda emazantsi entliziyo yam kwaye sinezinto ezininzi ngokufanayo umzalwana uFula. Kwaye ngoku thina ndibone umzalwana uFula ngoku iminyaka emininzi kwaye ndimaze indoda yokwenene yakwaThixo kwaye ndiyamthanda kwaye ndilapha kusasanje kubudlelwane. Uxolo kakhulu ukuba ndiphoswe bubusuku bakhe ukuba xana kwakubhengeziwe kwindawo apha, kodwa bekuyinto ebendingena kuyinceda kwaye ndiyavuya ukuba lapha ngale ntsasa ndibone ibandla lakhe lilihle indlela athe uThixo wabaphumelelisa ngayo kwaye wabasikelela kwaye kwaye yonke into amenzele yona. Ngokuqinisekileyo ndiyakuxabisa oko. Wanga uThixo angaqhubeka ukumsikelela kwaye awusikelele lo mnquba kwaye kwaye nebhodi yamathenjwa amadikoni nawo onke amalungu ebandla kwaye kwanga ungakhula kwaye uphumelele olubabalweni lwenkosi umthandazo wam othobekileyo. Ngoku phambi kokuba sisondele elizwini, masisondele kumbhali kuqala. Masithobiseni iintloko zethu okomzuzwana nje sithandaze. Eli thuba sihleli ngokuzolileyo ebukhoneni bukaThixo, ngeentloko zethu neentliziyo zethu zithotyiwe. Ingaba sikhona na isicelo entliziyweni yakho ukuba kukho into oyisweleyo ongathanda ukuba iNkosi kunike kuze ndikukhumbule emthandazweni wam ngale ntsasa apha ebandleni? Ungayenza yaziwe ngokuphakamisa isandla sakho, igcine nje engqondweni yakho into eyiyo. INkosi mayiniphe elowe ngokwesicelo sakhe. Thixo bawo onenceba noyingcwele owadala zonke izinto ngoKristu Yesu ukwenzela uzuko lwakhe, siza kubukho bakho ngale ntsasa sinombulelo entliziyweni yethu kwaye njengoko siye saqhuba emvuleni kwaye umoya uvuthuza imvula inetha, siyathandaza bawo osezulwini ukuba uya kugalela phezu kwethu imvula yezulu, imvula yokomoya, imvula yamva nemvula yakuqala ngokudibeneyo ezintliziyweni zethu namhlanje. Siyathandaza bawo ukuba uya kusikelela eli bandla, sinombulelo kakhulu ngalo ngomalusi walo nerhamente yalo. ukwenzela indawo apho abantu banokuhlangana benophahla phezu kwentloko yabo kunye nesihlalo esihle esitofotofo sokuhlala. Sibuyela emva ezingqondweni zethu kwimbali yebandla lokuqala, eli lokuqala lobupostile, ibandla lobukatolika, kwaye ukubona indlela ababehlala ngayo kumacwecwe amatye okanye nantoni na ababenayo ukuze beve ilizwi likaThixo. Kwaye ngoko beguqa emgangathweni, kwaye kubanda kunye nelitye nokungcono, kwaye apho babambe izandla zabo bejongise ezulwini, kwaye bonwabele ubukho bomoya oyingcwele. Banikwe okunjalo ukuzimisela ebomini babo, bade bangene emhadini weengonyana. Azange banyakame nokunyakama, kodwa uncumo ebusweni babo bekhangele ezulwini besazi imizuzu embalwa baya kuba kubukho balo babemthanda. Oh, ukholo lobawo bethu lusaphila, nakubeni kusemadini idangatye nekrele. Hlaziya kuthi, oh Nkosi, ukholo olunjalo. Sinike intsikelelo enkulu yobupostile yomoya oyingcwele. Ngamnye namhlanje ophakamise izandla zakhe, uyayazi into abayisweleyo Nkosi, uyazi ukuba yintoni eyayisemva kweso sandla, yintoni injongo kunye nokuzimisela kuloo ntliziyo. Wewedwa onokubonelela ngayo yonke intswelo Nkosi, kwaye ndiyabathandazela, ndingayazi intswelo yabo, kodwa ndinikela umthandazo wam njengesicelo ngenxa yabo. Njengesicaka sakho ndiyathandaza ngoku ngokunyanisekileyo ngenxa ngamnye, ukuze nantoni na abayicelileyo bangayamkela, basikelele babo. Kwaye ngoku njengokuba sifunda ngelizwi lakho, kwaye sifundisa le elibanga lesikolo secawe, njengokuba bekunjalo ngale ntsasa, ndiyathandaza ukuba uthabathe la mazwi kwaye ukhuphe konke ukungakholwa kusuke kubo Nkosi, ukuze nawaphi na amandla kaSathane azama ukulihluta ukuze aligcine lingakhuli, yangalingangena kuyo yonke intliziyo, kwaye kubekho imithi yeziqhamo zobulungisa Nkosi. Ukholo lusiza oko okumiseleyo ukuba ilizwi lakho likwenze, usithi aliyi kubuyela kumlilambata, kodwa liya kukufeza oko belikucetyelwe. Ngoku Nkosi, ngcwalisa umkhonzi wakho, ilizwi lakho sele lingcwalisiwe, kwaye kunye sanga singakwazi ukondla umhlambi lo umoya oyingcwele asinike wona ukuwufundisa. Sikucela egameni likaYesu, amen. Ngoku kuni bathandayo ukufunda ngamanye amaxesha kunye nawo umyalezo, ndiya ndinicela ukuba ningatyhila encwadini, kwaye ndinomyalezo nje wesikolo secawe omncinane nje ebantwini ngale ntsasa. Niyandiva kakuhle nxa zonke kuyo yonke indawo, ndinyusele lo mboko phezulu nesisitshotho nje kancinane, mna kwamsinya ndakuba ndihlile nje ndaba nomkhuhlane, umtyholi wazama ngandlela zonke ukuba andisuse ndingabikho apha. Andazi, ndiyakholwa ukuba uThixo ngokuqinisekileyo uya kugalela okukhulu phezu kwale ngqungquthela ngeli xesha, ukuba uSathane wenze konke anako ukundikhwebula kuyo. Kodwa ngoku siza kufunda ukuphuma kwiGenesis isahloko sama-22, kwaye nina niya kutyhila eBhayibhileni yenu. Masifunde inxalenye yayo kunye. IGenesis 22, masiqale kumqolo wethoba. Bafika endaweni abemxelele yona uThixo, waze u-Abraham wakha isibingelelo khona, wazicwangcisa iinkuni, wambopha uIsaka unyana wakhe, wambeka esibingelelweni phezu kweenkuni. Wasolula u-Abraham isandla sakhe, wathabatha isitshetho ukuba amxhele unyana wakhe. Samemeza kuye isithunywa sikaYehova sisemazulwini sathi, Abraham, Abraham, wathi yena, ndilapha. Wathi, musa ukusisa isandla sakho kumfana, musa ukumenza nto, kuba ngoku ndiyazi ukuba uyamoyika uThixo unganqabanga nonyana wakho kum, unyana wakho emnye kuwe. Abraham waphakamisa amehlo akhe wakhangela, nantso inkunzi yegusha ngasemva kwakhe ibambeke ngeempondo zayo etyholweni okanye ngeempondo zayo gxebe. Waya u-Abraham wayithabatha inkunzi yegusha, wayinikela phezu kwedini elinyukayo esikhundleni sonyana wakhe. U-Abraham wabiza igama laloo ndawo Jehova Jireh, njengoko kusithiwa, unanamhla entabeni kaYehova iya kubonakala. Samemeza isithunywa sikaYehova ku-Abraham okwesibini sisemazulwini,
and said, "By myself have I sworn."
Sathi ndizifungile mna utho Yehova ngenxa yenokuba uyenzile le nto akwanqaba nonyana wakho emnye kuwe ukuba ekusikeleleni ndiya kukusikelela kwaye ekukwandiseni ndiya kuzandisa iimbewu zakho njengeenkwenkwezi zezulu nanjengeentlabathi eselunxwemeni lolwandle. Imbewu yakho iya kulidla ilifa isango lotshaba lwayo. Ndifuna ukuthabatha indawani yokugqibela apho ukwenzela umxholo kwaye imbewu yakho iya kulithimba isango lotshaba lwayo. Oko sithembiso esimangalisayo. Ngoku sonke siqhelene neli bali mhlawumbi silifundile ngokuphindaphindiweyo ixesha emva kwexesha likaAbrahama nendlela uThixo wambiza ngayo ukuba aphume kwilizwe lakhe nendlela awayeyindoda nje eqhelekileyo ngekho nto ikhethekileyo kodwa uThixo wambiza kwaye wamenzela idinga. Ngoku ndifuna uqaphele ukuba esi sithembiso uThixo wasenzayo kuAbrahama sasingekuphela nje kuAbrahama kodwa kwakukwimbewu yakhe emva kwakhe. Ngoku abantu abaninzi bathi, "Oh, ukuba bendifana noAbrahama, ukuba ndandinokuba lapho uThixo wayethethe kum kwaye andinike ingqiniseko njengoko wenzayo kuAbrahama, ngoko bendiyakuba nako, ndandiyakuba nokholo ngenene kanuBrenham ukuba bendinako, ukuba uThixo ebethethe nam njengoko wenzayo kuAbrahama. Kodwa unedinga elifanayo nelo uAbrahama wayenalo. Ngoko kukuthi ukuba uyimbewu kaAbrahama. Ngoko uthi, kodwa mzana uBrenham, ndingowentlanga, bendingenako ukuba nayo imbewu kaAbrahama. Imbewu kaAbrahama kwakungeyiyo imbewu yemvelo, kwakuyimbewu yokomoya. Ukuba ulwaluko lwakho oko kwakungeyonto, idinga wamnika nkqu nangaphambi kolwaluko, kodwa lalinikwe kuye ngaphambi kolwaluko. Kwaye kwakungekho ngenxa yokuba walukile kwaye wayesemnqophisweni noThixo ngaloo ndlela kungokuba uAbrahama wakholwa kuThixo kwaye isibhalo satsho ukuba xana sifile kuKristu siba yimbewu kaAbrahama. UPawulos uthetha ngayo, umYuda akanguye umYuda ngokwangaphandle kodwa ungumYuda ngokwangaphakathi. Ngako ukuba uzelwe ngomoya kaThixo niyimbewu kaAbrahama kwaye nizindlalifa kunye noAbrahama ngokwedinga. Yabona, ngako lonke idinga uThixo walinika uAbrahama lelakho kuba ngokomoya uyimbewu kaAbrahama. Kwaye ungaphezulu kunokuba enjalo umYuda kunokuba wawuzalelwe egazini lobuYuda kwaye ngoko ube ngumYuda woqobo lwelo bandla nomkhanyeli walo moya oyingcwele othandekayo nenkosi uYesu Kristu. Yabona, wena ungaphezu komYuda ngokuba ungumYuda ozelwe ngedinga eliphuma ezulwini awathi uThixo walinika uAbrahama waze uAbrahama walamkela ngokholo kwaye koko kwamenza ukuba abe yiloo nto wayeyiyo. Ngapha koko umYuda kukwahlulwa nje nokuwela umHebhere nokunjalo ngolo hlobo. Ngoku kodwa xana uthe wazahlula kwizinto zehlabathi wawuwela umgca wokwahlula kwaye ungumphambukele ezweni lasemzini ilizwe elingathi ubungekho kulo ekuqalekeni nabantu ongazange uzibandakanye nabo ekuqalekeni. Ngoko uba ngumYuda wokomoya ngokuba kwangolo hlobo awathi uAbrahama wokholo walishiya ilizwe lokowabo wabashiya abantu bakowabo waya ezweni lasemzini nabantu basemzini. Ubashiyile abantu bakowenu walishiya ngasemva ilizwe wabashiya ngasemva oogxa bakho wawubelela ngaphaya ngegazi likaYesu Kristu kwaye ungumphambukeli ofuna isixeko omakhi nomenzi waso inguThixo njengokuba wayenjalo uAbrahama abahambi kunye naye behlala ezintenteni amabandla namadlelwane ebukumkanini bezulu iindlalifa zezinto zonke ngoYesu Kristu. Uyabona, siye sawelela ngaphesheya sohlukana. Ngoku uAbrahama idinga lenziwa kuAbrahama nembewu yakhe emva kwakhe. Ngoku uThixo wanika uAbrahama eli dinga lembewu yakhe iya kuthimba isango lotshaba lwakhe emva kokuba evavanye uAbrahama wamvavanya uAbrahama. Ngoku emva kovavanyo lweza Gogo, uAbraham wayesele eguqukile sinokukubiza ukusuka kubuhedeni ukuya kuThixo, kwaye ngoko uThixo wamnika njengomnqophisi womoya oyingcwele ulwaluko. Ngoko emva kolwaluko, ngoko kuza ixesha lovavanyo. Umzekelo omhle kakhulu apha webandla ukuba emva kokuba sisindisiwe, ngoko sinikwa itywina ledinga lolwaluko olungelulo lwasenyameni kodwa olukamoya, kwaye umoya oyingcwele lulwaluko lwethu, yimela ebukhali kaThixo yahlula kwaye inqumle intsalela yenyama yehlabathi ukusuka kuthi. Ilizwi likaThixo libukhali kunekrele lintlangothi mbini. Ke uyabona, buyela emva kanye kwakhona. Ilizwi likaThixo liyinto umoya oyingcwele ayisebenzisayo, hayi imigaqo, hayi amahlelo, kodwa ilizwi liloo nto esahlulayo kwizinto zehlabathi, linqumla iimbono zethu nezinto kwaye lisinikezele kuThixo ngokupheleleyo. UYesu wathi, ukuba ndinahlala kum nelizwi lam kuni nantsolo, ngoko ayilo lizwi lakho, lilizwi lakhe. Ngoko uyabona, ukuba ndinahlala kum nelizwi lam likuni, ningacela into enisukuba niyithanda. Aha, uyabona, yintoni na? Awuthethi lizwi lakho, uthetha ilizwi lakhe. Ke ngoko umoya oyingcwele ngulowo ulithabathayo ilizwi likaThixo kwaye asahlule kwezi zinto zehlabathi, yabona, ulwaluko, ukunqunyulwa, ngoko udlula kwixesha lokuvavanywa. Ngoku uAbraham emva kokuba wabizwayo ukuphuma kwilizwe lamaKhaledi, isixeko saseUre, waba ngumhambi umphambukeli, kwaye ngoku uThixo wambiza emva kokuba engqinelwe ukuba uya kuhamba athabathe uThixo elizwini lakhe. Ngoko into awayenzayo uThixo ngoko yayikukumnika umqondiso wokuba wayemamkele kwaye wamalusa, wamalusa uIshmayeli nendlu yakhe yonke. Kwaye ngoku uyabona, xana ubiziwe uqala udlula kuvavanyo ukuze ubone ukuba uza kuqhubeka ngokwenene na, kuze emva koko uThixo akunike umoya oyingcwele, nto leyo engumqondiso wokuba ulwamkele ukholo lwakho olo othi unalo kuye. Uyandilandela ngoku, uya kulamkela. Ngoku bendithetha ku usenokuba kukho abazalwana abaxabisekileyo bamabhaptisi abahleli apho, kwaye wonke umntu uyazi ukuba ndiphuma kwibandla lamabhaptisi. Bendithetha nomzalwane wam wasebhaptisi, kwaye wathi kum, zalwane uBrenham wayengugqirha wobungcwele, indoda elungileyo, umKristu wenene. Wathi, kodwa zalwane uBrenham, ulufumana phi olwabhaptizo lukamoya oyingcwele luyinto eyahlukileyo kukholo kuKristu Yesu? Ngathi, lwahlukile, mzalwane wam othandekayo. Wathi, awucingi ukuba xana usamkela uKristu wamkela umoya oyingcwele? Ngathi, ngokuchanekileyo, kodwa ndathi, uyabona, uvuma kuphela ukuba umamkele uKristu ade aliqaphele. Wathi, zwana uBrenham, uAbraham wakholwa kuThixo kwaze oko kwabalelwa ebulungiseni kuye. Ngathi, ewe, kodwa uThixo wamnika umqondiso ukuba wayelwamkele ukholo lwakhe xana wamnika itywina lolwaluko ukuba wayeluqaphele ukholo lwakhe. Amen. Ngoko xana samkela uKristu njengomsindisi wethu, ngoko ukuba sinyanisekile kuloo nto, ngoko uThixo usinika umqondiso wokuba ulwamkele ukholo lwethu kuKristu ngokusinika itywina lolwaluko elingumoya oyingcwele. Elo litywina lolwaluko musanokumenza buhlungu umoya oyingcwele kaThixo enithe nwatywinwa ngaye ukuya kusuku lwentlawulelo yenu, hayi kumhlangano olandelayo kodwa kusuku lokuhlangulwa kwakho, injalo kwabaseefese isini amashumi amathathu. Ngoku leyo yindlela esamkela ngayo umoya oyingcwele. Ngoku ukuba oh, ndilikholwa kwaye uThixo akakaza akunike umoya oyingcwele okwangoku akazange aliqaphele, uvuma nje ukuba uyakholwa. Kodwa xana konke ukuthandabuza, andithi awulokholwa ngoku, kwinxalenye ethile ulikholwa. Kodwa xana uThixo efumene ubabalo, ufumene ubabalo kuye gxebe, kwaye uya kuqaphela ukuba ungumntwana wakho, kwaye uyayazi intliziyo yakho, kwaye uya kubona ukunyaniseka kwakho, uyazi zonke izinto zinqunyulwe zasuswa kuwe.
seals you into the kingdom of
God. Ukugcinela ebukumkanini bukaThixo ngomoya oyingcwele engqina ehlabathini ukuba ulwamkele olokholo othi unalo kuye uyayifumana ngoku ngoku ngokukhawuleza emva koko uza ukuhendwa wonke unyana ozayo kuThixo kumelwe kuqala ohlwayo acikidwe uYesu wathi akwamkela ukuzaliseka komoya phezu komlambo xana uYohane wambhaphizayo kwangoko umtyholo wamthabatha wamsa yena entlango ukuba ahambe exesheni lokuhendwa kodwa xana wathabatha ilizwi likaThixo kwaye wamoyisa umtyholo kubhaliwe wabuya ngoko sele elungele ulungiselelo lwakhe kwaye leyo yindlela uThixo wamenza ngayo uAbraham ngoko uThixo emva kokuba embizile ukuba aphume elizweni lakowabo kwaye wazahlula elizweni lakowabo abantu bakowabo kwaye ngoko uThixo wamnika ityina lolwaluko ngoko wamnika unyana ngoko wehla waya kolo vavanyo lokugqibela kanye ukwehla ngexesha lokumele anikele ngoIsake unyana wakhe ukuba abe lidini kwaye wathi ekubeni uthe akwanqaba ngonyana wakho ekuphela kwakhe ndiyazi ukuba uyandithanda wamnika olo vavanyo ngoko kwangoko emva koko idabi laphunyelelwa ngoko wathi imbewu yakho iya kulithimba isango lotshaba lwayo amen ndiyakuthanda oko iya kulithimba isango lotshaba lwayo siza kufika kwelo nqaku lokugqibela kwimizuzwana nje embalwa inkosi ithandile ngoku wakufumana oku uAbraham ethembekile emva kokuba efumene uAbraham ethembekile ngoku wamnika idinga lokuthimba isango lotshaba ngoku apho ngamaxesha amaninzi apho abaninzi bethu bakwamoya benze impazamo kwaye bacinge ke umoya oyingcwele uthululelwe phezu kwam uzuko kuThixo oko kuphela kumelwe ndibe nako hayi mhlekazi uyaqala njengelo xesha wena akuyiyo ngoko luvavanyo lwakho nocikido lwakho kanye njengoko sifumana ngaphaya kwitestamente endala uvavanyo ukucikidwa kwaye ngoko ukubekwa kwenyana ukwamkela kubekwa unyana emva kokuba sele ngunyana ube ezelelwe kusapho ungunyana ngoko uya kuvavanywa kwaye acikidwe akhuliswe ngabakhapheli kwaye kubonwe ukuba uphuma njani na kwaye ngoko ubekwa endaweni ephantse alingana naleyo kuyise ngoko yiloo nto kuyiyo namhlanje sibe neminyaka engamashumi amane wokuvavanywa kwepentekosti okanye nangaphezulu yabona ukuvavanya ibandla ukubona ukuba baya kumana okanye hayi ukubona loo nto wena kwaye yabona kulapho ndiyifumana khona kwakhona endaweni yokuba sibambelele emnqamlezweni nakwilizwi size siqhubele phambili similiselwa ngokwehlabathi ukuwela kule ndlela okanye ukuwela kule ndlela okanye similisele emva koku njengoko bendihlala ndithetha kalukhulu ngokuchasene nabantu kule ndlela yesiqhelo yanamhlanje abafazi bacheba iinwele zabo kwaye namadoda aqhubeleka nayo yonke into enxibe nje iimpahla eziziphethe kakubi nezinto ndifumana okungako ukugxekwa ngako oko kodwa yintoni ukuzama ukusindisayela bantu ukuzama ukubanyusela apha elizwini likaThixo nokuba elinye ihlabathi lingathini na ngalo hlala nelizwi likaThixo amen yabona into ekuyiyo kukuba njengokuba bendisitsho kubusuku bayizolo amapentekosti alindele umoya ovuthuzayo ngamandla kodwa ayasilela ukuva ela lizwi lincinane elizolileyo yabona ukuba akulunganga ukwenza ezo zinto bacinga ukuba lo gama nje umoya ovuthuza kulungile kodwa oko akuzange kutsale ingqalelo yomprofeti umoya ovuthuzayo awuzange umkhathazo umprofeti u-Eliya emkolombeni iindudumo nemibane enamandla nokuthululwa phantsi akuzange kumtsale konke kodwa eyona nto yamothusayo kwakulilizwi elincinci elizolileyo lokokuba into ethethayo ngaphakathi ilizwi lam liyinyaniso malithi lonke ilizwi lom libe bubuxolo kwaye lam libe yinyani yiloo nto eyatsala umprofeti yabona kwaye iseza kuyenza ilizwi likaThixo lihlala litsala laa ngqiqo kamoya ngokuba yingqiqo kaKristu kuwe eyaziyo ukuba ela lizwi liyinyaniso kwaye udlula kwixesha lovavanyo ibandla lidlula kwixesha lovavanyo umntu ngamnye udlula kwixesha lovavanyo ngaphambi kokuba abe nokuthimba isango lotshaba uAbraham wadlula kulo uKristu wadlula kulo emva kokuba uKristu ezaliswe ngumoya oyingcwele phaya kumlambo waseYordani wadlula kwixesha lokuvavanywa. Emva kokuba uAbraham ebizwe wakhutshwa, wabekwa elizweni lakhe apho wayeza kuba ngumhambi. Emva koko wanikwa ulwaluko, waze uThixo wahlangana naye. Ixesha emva kwexesha, ukanti wakumelwe ukuba adlule kwixesha lokuvavanywa. Yonke imbewu kaAbraham yenza kwaloo nto inye, uAbraham nembewu yakhe. Umbutho, ibandla, naso isizathu sokuba sifumane imibutho yethu isiwa ecaleni kwendlela. Kungenxa yokuba xana kufikelelwa kuvavanywa, oluphi uvavanywa? Ilizwi likaThixo, kukho uvavanywa. Ilizwi likaThixo luvavanywa. Ingaba siyakwenza oko iqela lamadoda lithi makwenziwe, okanye siyakwenza oko uThixo athi makwenziwe? Nanko ke umahluko. Nantso ke isiza, imihla kaDwight Moody, imihla kaFinney, noSeki, noKnox, noCalvin, noSpurgeon, bonke ngabanye babo, loo madoda kamoya, imibutho yalandela emva kwabo. Babeneqela lamadoda emva phaya, anqumle iindlela zawo kulo. Umntu ngamnye ekholwa oku nokuya, kwaye besongeza okuncinane apha, kwaye bathabathe kancinane phaya, kwaye bongeze kancinane apha, de ekugqibeleni benza umbutho okuphuma kulo. Kwaye xana besenza ikholo lenyani lokwenene, uThixo uyajikela thabathe umntu omncinane othile othobekileyo ayiqhekeze laa nto ibe ngamasuntsu. Kulungile, ngalo lonke ixesha uyenza, uThixo akaguquki. Ayikrazule nje laa nto ibe ngamasuntsu. Abantu abathile abanengqiqo yokomoya abaya kuhlala kanye nelalizwi. Makhe ndikuxelele, ndinencwadi ekhaya yenye yaloo mabandla abalaseleyo imibutho emikhulu kwintshukumo yamaPentecost. Laa mfazi ohluphekileyo onentliziyo eyaphukileyo wandibhalela incwadi kwaye wathi, Brother Branham, ndandineenwele ezinde ndinomsomo emva kwentloko yam. Wathi kwaye umyeni wam wayezithanda. Kwaye wathi, sasuka kwisixeko apho sasinebandla elalilelomoya ngokwenene, saya apho eli bandla likhulu, ibandla lokuqala lesixeko. Kwaye wathi, xana safika apho, bonke oodade bamaPentecost babechebe iinwele zabo. Kwaye wathi, baye balandela emva kwam malunga nayo. Ndathi, hayi hayi, ndiyakholwa ukuba iBhayibhile ithi masingayenzi loo nto, kulihlazo ukwenza oko. Kwaye ke wathi nje, kwaye baqhubeka babeya kumhleka. Bathi, heyi, lakho ivili lakho lihla umoya ngasemva, isipere sakho, nako konke ngolo hlobo. Kwaye babasemva komyeni wam ngolona hlobo, wade wandinyanzela ukuba ndichebe iinwele zam. Kwaye wathi, ndaye ndagwebeka ukusukela ngoko. Khawucinge ngayo, ibandla lakwamoya ekumele ukuba limele ilizwi likaThixo, kulapho umbutho wenu unisa khona. Injalo, bayasilela ukuva elazwi lincinane elizolileyo lelizwi elibabizela enyanisweni. Bonke baphulaphule umoya ovuthuza ngamandla kwaye nokukhwaza okuninzi nokuxhentsa besithi banamandla. Konke oko kulungile, ndiyakholelwa koko nam. Kodwa mzalwana, xana unokuxhentsa kwaye ukhwaze kwaye ujike uze ukhanyele ilizwi likaThixo kwaye uphile njengehlabathi, kukho undonakele kwindawo ethile. Kulungile, umoya kaThixo uyehla elazwi lincinci lizolileyo kwaye likukhokelele ngqo eCalvary, apho sifileyo khona kwaye ubomi bethu bufihlwe kuThixo ngoKristu kwaye sityimwe ngomoya oyingcwele. Ngoko elalizwi lodwa liphila apho. Ngoko ukuba ndithe nahlala kum nelizwi lam kuni, celani sukuba nikuthanda nokuphiwa. Nanko umahluko, ndiyathemba ukuba ndibonakali kuni njengomntu ongumbaxa. Ukuba ndinguye, ndingongena lwazi lwayo. Ndiyakholwa ukuba ilizwi likaThixo liyinyaniso kwaye limele ukuhlala kanye apha, kwaye ukuba lihlala apha liya kuzibonakalisa ngokwalo ngaphandle. Limelwe, ubomi bakho, ukwakheka kwakho konke buza kwehluka. Ke xana uThixo wanika uAbraham uvavanyo, waphumelela ikhulu lepesente. Kwaye bekuya, uThixo akanako ukunika umbutho uvavanyo ukuba konke kuxutyiwe. UThixo akasebenzi ngaloo ndlela nombutho, akasebenzi nezizwe, uhlanga lwabentlanga. Wathabatha abantu wabakhupha kwintlanga, Israyeli wathabatha isizwe, kodwa kwabentlanga wathabatha abantu wabakhupha kwintlanga ngenxa yegama lakhe. Ke uyabona, ayingombutho, ngumntu ngamnye awamthabathayo ukuphuma kwintlanga. Kwaye xana uvavanyo lusisa, uyabona ukuba kwenza kantoni na siye saphuma ukuze sigwetyelwe siye safumana ubhaptizo lomoya oyingcwele kwintshukumo yepentekosta kodwa xana kufikwa kwixesha lovavanyo fumana izifundiso ezichubekileyo bafuna ukufana nehlabathi kanye njengokuba kwakunjalo ngemihla yentshukumo kawesley nabo bonke babo baya esikolweni bafunda inzululwazi kwaye bafunda zonke ezinye iintlobo zezinto ezihambisana kunye nemfundo kwaye bazama ukufunda ufundo lwengqondo nje eyona nto ingcono ke musa kukuthetha oku bavumele benze oku nokuya ngokuba iyabona uyaqokelela kwaye uyakho injongo yakho ayilunganga imbono yakho ayilunganga wakhela kumbutho endaweni yokwakhela eCalvary ungokhela kanjani eCalvary ungangeni ngokwendlela yelizwi kuba nihlanjwe ngamanzi welizwi nihlala kum namazwi am kuni ngoko celani into enisukuba niyithanda phaya kulapho sibona khona ukoyiswa kwentshukumo yamapentekosta ngokuba bayemka elizwini ilizwi liyakuthetha into enye baya kuzama ukwenza ukuba umbutho ungene phaya ndaweni ithile kwaye baya kuyahamba bemka kanye kwela lizwi kwaye balithabathele ngaphakathi kanye nombuto kwaye uyabona apho bahambele khona iphantsi yafana nezinye icawe kodwa ngoko sixhentsa kwaye sikhwaze kwaye sithethe ngelwimi kwaye sichume sinyuka nokuhla bona balungile umbutho wabo ulungile ndiyathemba ukuba ndizicacisile kodwa eyona nto yile elazwi lincinane lizoleyo lelizwi elithethayo lilo ena kungena kuvavanyo uThixo uyakuvavanya njengoko wenzayo kuAbraham uvavanya imbewu kaAbraham emva kwakhe kwaye ngoku isizathu sokuba singabi nako ukuthimba isango lotshabo isizathu sokuba kubekho kungako phakathi kwethu kungenxa yokuba asikwazi ukumelana novavanyo kwaye mandikuxelele le nto ukuvavanya kwelizwi kulungile isizathu sokuba singabi nalo kwaye asisayi kuba nalo embuthweni ndicinga ukuba amapentekosta anombutho olungileyo abanye bawona amadoda alunge kakhulu endi alele ahlala phezu kobuso bomhlaba bangawawo lo mbutho iAssemblies of God ndinabahlobo apho bethu umzalwane kanye phaya eIndiana ndiza kuba nomhlangano ndiyakholwa ndlela kwangoko umzalwane uRoy Wheat uyindoda yesithili yelizwe laseIndiana ndiyakholwa ukuba yindoda enobuthixo ukanti uyindoda yesithili yeAssemblies of God iFoursquare obethu bangaphi uRalph McPherson kunye nabaninzi babo bazalwana abangamadoda nobuthixo akukho nto ebomini babo bangamadoda alungileyo ngaphaya ukuya kubunye into abazibiza ngayo ubunye okanye ngoku andicingi bayibiza ngokuba libandla legama likaYesu uJack Moore ubiza nje omnye ukuphuma kwamakhulu abo amadoda alungileyo amadoda alungileyo amadoda anobuthixo kodwa eyona nto ikhoyo yile mzalwane yile xana uxhomekeke kulaa mbutho yabona uthixo uthabatha loo mibutho kwaye yonke yawa yijonga ihlabathi yichwechwela ngaphakathi khangela abafazi babo khangela amadoda abo khangela iimeko zabo ndinganikhombisa abantu base-Assemblies of God abanamadikoni ebhodini yabo abatshate kabini okanye kathathu abashumayeli beqhubeleka abafazi abechebe iinwele zabo benxibe ezimfutshane beqaba ubuso kwaye bezibiza kuba banomoya oyingcwele bexhomekeke kubungqina bokuthetha ngelwimi okanye ukuxhumela phezulu naphantsi okanye ukukhwaza bayalisilela elazwi lincinane lizoleyo lelizwi elalizwi lokugcina uxhathisile kumnqamlezo kulapho ilele khona kungenxa yoko singenabo abaprofeti bokwenene ebandleni namhlanje njengoAgabo kungenxa yoko ibandla namhlanje abakuhloniphi kwaukuthetha ngelwimi xana kukho umntu othethayo ngokuba bave okuninzi okungeyonyani nokuqhubeleka de bangazi ukuba yintoni elungileyo nengalunganga kuyo ukutolika okuyinkohliso nje umntu othile athethe nje into kuba eziva ekhokelwa ayikokutolika oko kutolika hayi umntu othile oma athethe ngelwimi omnye aphakame kwimizuzu embalwa kwaye atolike loo nto ayithethileyo Kana omnye thetha, omnye uyatolika kanye apho ethetha igama negama, intetho enye yonke into ngokufanayo. Le ndoda senokuba iyaprofeta, kodwa esikokutolika, abanye babo olu hlobo lwezwi lunika into thile, oku apho emva kunika enye into, kwaye abanye bathetha amazwi alishumi. Omnye athetha amazwi angamashumi amahlanu emva kwawo ukutolika. Ukutolika kuthetha ukuthetha ilizwi ngelizwi. Ukuba lilizwi likaThixo limele kukuba lize ilizwi ngelizwi, umgca phezu komgca, umgca phezu komgca. Yiloo ndlela ilizwi limele kukuza ngayo. Kodwa yintoni esiyibonileyo? Bubuxoko obungako, kwaye bayakwenza oko ukuze endaweni yokuhlala ngelizwi babeka oko apho phantsi. Kwakamsinya nje yakuba indoda yenze oko, bayibiza ngompentekoste. Kwaye uyazi ukuba kwenzeka ntoni. Xana uvavanyo lusiza, ixesha lokuvavanywa, ngoko imbewu iyaqalisa ukubonisa ukuba yeyiphi imbewu kunye nengeyiyo. Ngoku, nokuba kwenzeka ntoni na, uAbraham wahlala nelizwi idinga. Kodwa namhlanje umbutho awunako ukwenza oko, kwaye abanye kuni bazalwana abathandekayo abakuloo mibutho. Andivumelani nabo kanye, uyazi apho uya khona. Bangaphi kuni, anditsho kwesi sakhiwo ngoku, kodwa bangaphi ababekwigumbi lokufunda lam, bangaphi ababekunye nam, uthi mzana uBrenham, siyazi ukuba yinyaniso leyo, kodwa ukuba sikhatyelwe ngaphandle apha, yintoni esiya kuyenza? Zalwane, yintoni esiya kuyenza? Bambelela eCalvary, bambelela kwidinga, bambelela emnqamlezweni, nokuba kunjalo. Kwaye phaya ngaphakathi banawona amadoda alungileyo, yabona. Kodwa into endizama ukuyenza kukuthi oko kumele kukusilela, usoloko isilela kwaye iyakuhlala isilela. Kodwa kukuba nokuba uyasilela okanye hayi, noThixo, gcina ilizwi likaThixo nedinga lakhe kuqala, uya kuvavanywa ngalo. Uza kutyikitya amaphepha ukuba uyakwenza oku okanye wenze oku, ya. Nkqu nokuba kuchasene nelizwi, uza kuwatyikitya noba kunjalo. Kunjalo oko. Entliziyweni yakho uyazi ukuba ayilunganga. Elo leliya lizwi lincinane lisathetha elalizwi. Akumangalisi ukuba singakwazi ukuqhubela phambili. Ngokuba yintoni eyenzekileyo, uzahlukanisile ngokwakho kwelazwi lincinane lizolileyo. Ubaleka ngokukhawuleza kakhulu, uThixo ube kubiza, kodwa ubaleke ngokukhawuleza kakhulu. Ngokuba iindudumo zagquma, imibane yadanyaza, intaba yashukuma. Ayizange imshukumise uEliya la mprofeti. Wayefuna elazwi kuqala, wathi za kuhlala kanye apha. Abaninzi namhlanje baqalisa iinkonzo zempiliso ezenyama ngokuthelekisa zonke iintlobo zezinto, kwaye neemvakalelo ezingazange zibonakale elizwini likaThixo. Kunjalo oko, kungaba yintoni? Bekumelwe sicule elaa culo abo balindela enkosini. Mandilithobe irhatyi lam kwaye ndibize kwigama lakho. Mandilinde Nkosi, ndide ndive elazwi lincinane lizolileyo, kwaye elo zwi liyakuba lilizwi lesibhalo, liyakuthetha kanye ngelizwi. Amen. Kulungile. Wafunyanwa uAbraham emva kokuba ebekiwe, wabizelwa ngaphandle, wahlukaniswa kwabathandekayo bakhe, kusuka kusapho lwakhe, kusuka kwikhaya lakhe ngenxa yemizalwane yakhe, ukuya kwilizwe lasemzini. Ngokholo wakwenza oko. Ngoko, ukuba wakwenza oko, uThixo wamnika ulwaluko, ukungqina ukuba wayengunyana kaThixo, ukuba wayekholwa kuye ngokuba wayekholwa kwidinga. Ukanti wayengenako, wayengayiboni ngokwendalo, kodwa wayivuma. Nantoni na yayichasene nelizwi likaThixo, kwakububuxoki. Kwakungakhathaliseki ukuba bungakanani ubungqina obuvelayo, isebubuxoki. Ndiyakucaphukela ukuthetha oko, kodwa kuya kufuneka ndikwenze. Khangela, kwaye xana nithabatha abafazi, ndiyakuyitsho ngento enye ebonakalayo ongayibonayo, kwababanga ukuba banomoya oyingcwele kwaye bengandilisekanga ngokwaneleyo ukukuyeka iinwele zabo zikhule, kukho into engalunganga ndaweni ithile. Umfazi oya kunxiba ingubo eyenzelwe indoda kwaye ayinxibe, xana iBhayibhile isithi kulisikizi kukuThixo ukuba umfazi anxibe ingubo eyenzelwe indoda, kwaye ubanga ukuba unomoya oyingcwele kwaye wenza oko. Ndathetha ngoko ngenye imini eOregon. Kwakukho umfazi owandibhalela incwadi enkulu kakhulu, wathi, Zana uBrenham, nolungiselo olumangalisayo kodwa ngokuqinisekileyo uyalonakalisa. Wathi, ngoku kutheni? Wathi, ndinxiba ii-overall ngalo lonke ixesha. Wathi, kuthe kadle ukuphuma esitiyeni yokuchola ethile, isitiyayesithile kwaye anxibe nelokhwe awucingi ukuba iya kubonakala ngcono kakhulu nge-overall kunokuba ibinganjalo okanye idangari nokuba yintoni na kunokuba unxibe ilokhwe kwaye wakhangela ndiphalisa ndinyukela namakhwenkwe entabeni xa nayesiya kwalusa iinkomo kwaye wathi ndingena kwindawo ezaliswe ziingcongconi wathi ngoku ndinxibe ilokhwe beziya kunditya ndiphele nge-overall azindihluphi ndathi oko kubhitye kakhulu kunomhluzi owenziwe ngomthunzi wenkukhu ebulawa yindlala tarhu ayinalo nalinye ilizwi likathixo ngayo luluvo lwakho olo wathi uthixo lonke ilizwi malibe bubuxoki kwaye elakhe libe yinyaniso umfazi wam unxiba ilokhwe ucholachola esitiyeni akanangxaki ngayo kwaye nakanjani na umfazi akananto yakwenza negquba lamadoda phandle phaya esalusa inkomo kakade umele ukuba sekhitshini apho ahlala khona kunjalo oko bazama nje ukufumana isizathu kodwa akukhona sinye ilizwi likathixo licacile kwaye umfazi ozelwe ngomoya kathixo uya kwaye indoda ezelwe ngomoya kathixo ayisayi kumvumela umfazi wayo ukuba enze ngolo hlobo wathini yena lowo ucheba iinwele zakhe uhlazisa intloko yakhe kwaye indoda yakhe yintloko yakhe akahloniphekanga ungcono ndithule kulungile ngoku iyabona iyabona kwanele oko iyayazi into endithetha ngayo andikutsho oko ngobubi ukuba ndikutsho oko ngobubi thixo iba nenceba kwintliziyo yamenesono manihlele apha kwesi siguqo ndiguquke ndikutsho ngokuba zihlobo ndiyanithanda kwaye ndizama ukunixelela into eyiyo inyaniso kwaye lilizwi likathixo elo simele kukuva ela lizwi lincinane likathixo ukuze silinganisele kwilizwi singena kwixesha lovavanyo halleluya ingaba uyaqaphela ukuba emva kwelaa xesha lovavanyo lifikile okwakuqeqeshwa kwaloo nyana wazalelwa kusapho lobuhlelo ukuba wamelana novavanyo kwaye wahlala nomnqweno kayise ngoko laa nkwenkwe yayikhutshelwa ngaphandle inxityiswe ingubo kuze kubekho umcimbi othiwoyo kwaye laa nkwenkwe ngoko yayibekwa kusapho eyazalelwa kulo nantso into eyingxaki ngamapentekoste wethu namhlanje baxhumela nje apha naphaya kwaye imibutho yethu ibatsalela kule ndlela nakule ndlela abahlali nelizwi ukuba uya kuhlala nelizwi ngoko uthixo ebona ukuba ndithe nahlala kum nelizwi lam kuni lakhe akanakuyikhanyela lilizwi lakhe ngoko kuya kubakho ixesha ngelinye ixesha xana uya kuthatyathwa ubekelwe bucala kwaye unikwe into yokwenene halleluya amandla kathixo namandla onke leyo uthixo ulindele abantwana bakhe kodwa abasayi kuba semgceni nje xana bekufika kwelo xesha lovavanyo ingaba uya kuyamkela ke ibandla liza kundikhuphela ngaphandle ulungile nantsolo ngoko hamba oko akuyombewu kaabraham imbewu kaabraham ayenzi ngolo hlobo imbewu kaabraham ngoku andikhathali nokuba yintoni na eza ngokuchasene noabraham wahlala kanye nela lizwi ledini wahlala kanye njenalo akhathaliseki nokuba usara weza nabanye beza nabahlukeneyo beza yonke into wayibala ngokungathi yayingekho wakhangela wakholwa ukuba wayenokubona idini ngokuba uthixo wayelithembisile kuye kwaye kwakukuko konke okwakulilo kulo yayililizwi likathixo lahlala kanye kuye ngoko wamnika olo vavanyo lokugqibela ndiyakumnika izahlulo eziphindiweyo kwaye ndimlingi ngoku sele enaye unyana ndiyabona unako oko kodwa ngoku ndiza kumxelela ndithabathe la nyana umbulala kwaye vumela la nyana xana ebona angambulala la nyana ndiza kumlinga ngoku uabraham enyanisekile kwilizwi njani xana usamkela idinga uya kuyimisa njani loo nto njani uya kuthini ungalindela kanjani ukuba nguyise wezizwe kwaye naku uneminyaka elikhulu elinamashumi elinesihlanu ngoko uyisake omncinane malunga neshumi elinesine ishumi elinesihlanu leminyaka ubudala uya kuba nguyise wezizwe njani xana unekhulu elineshumi elinesihlanu leminyaka ubudala nanku umntwana wakho ekuphela kwakhe kwaye utshabalalisa ubungqina bakho ukuphela konabo amen ndiza kwenza njani ukuba ndiyaphuma kumbutho wam ndiza kwenza njani ukuba ndiyakwenza oko ow phulaphula kwelozwi lincinane elizolileyo kwaye uze elizwini ilizwi uthi ndive ilizwi lindixelela oko ukuba lichasene nelizwi bekungelilo ilizwi likathixo ilizwi likaThixo lizwa kwilizwi. Ngo Abraham wahamba waya kanye apho ezwini kwaye elizolileyo elincinane izwi likaThixo. Kwilizwi likaThixo kumele athabathe ubomi bonyana wakhe. Wathi, misa isandla sakho, Abraham, yazi uyandithanda ngoku. Kwaye bonke abo basemva kwakho, haleluya, bonke abo baya kuza emva kwakho, abakuthandayo ukuthabatha ilizwi lam, iyakuba imbewu yakho, kwaye apho iyakuthimba isango lotshaba. Ndinqwenela bendinokuba nexesha lokunixelela into ethile eyenzekileyo kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. Yabona, ngento eyenzekayo. Oh, bethu. Iyakulithimba isango lotshaba. Imbewu yakho emva kwakho, Abraham, okusikelelayo iyakusikelela, nalo ukuqalekisayo iyakuqalekiswa. UYesu wathi, kungcono ukuba ubotshelelwe ilitye lokusila entanyeni yakho, untywiliselwe enzulwini yolwandle. Kwaye le mibutho ayikhuphela ngaphandle loo madoda anobuThixo ukuba baye bamela inyaniso, ilizwi nomoya namandla kaThixo, kwaye bahlala nelizwi. Uyabona ukuba kwenzeke ntoni na? Untywiliselwe kulwandle lokulibala. Kungcono ukuba ubotshelelwe ilitye lokusila entanyeni yakho, untywiliselwe enzulwini yolwandle, kunokuba ukhubekise noyena mcinane kwaba bathanjiswa. Bayintoni? Imbewu kaAbraham ehlala nelizwi ledinga. Ezinye zecawe zethu zifika kwindawo yokukhanyela, bakhanyela impiliso engcwele, abasayifuni ebandleni labo kwakhona. Kunjalo imibutho yethu yamaPentecosta abasayifuni impiliso engcwele. Ingaba yintoni? Awuboni ukuba umtyholi usebenze njani? Uye wajikeleza apho kwaye wathetha izinto ezingeyonyani ngolo hlobo, kwaye amadoda nje aziingqondi acinga ukuba ngawomoya aze akhangele kuloo nto, kwaye akhangela kulowa, ukhangele kulowa. Andikhangeli oko. Ukuba uyimbewu kaAbraham, uyakukhangela kwidinga likaThixo, loo nto uThixo wathi mayenziwe ngako. Njalo imbewu kaAbraham sikhangele kwidinga. Andikhathali nokuba bangaphi bawela kule ndlela, kwaye bangaphi nabawela kulaa ndlela, idinga hlala liyinyaniso. Kumele udlule uphumele kwezo mvavanyo. Yabona? Ewe, uAbraham wavavanywa kuqala kwaye ngoko watywinwa. Ngoko wanikwa idinga lokuba imbewu yakhe kumele ithimbe isango lotshaba. Ndiyakuthanda oko. Ngoko bayawathimba amasango weentshaba zabo emva kokuvavanywa. Into eyiyo, asikwazi kumelana novavanyo. Seso isizathu sokuba imibutho yethu ingakwazi ukumelana novavanyo. Asokuthanda kaThixo ukuthi uThixo usikelele, kodwa akuyontando kaThixo. Ngokuba yabona uneqela elipheleleyo lamadoda apha, anamaqela onke embono, kwaye bazidibanisa kunye kwaye baphume neyona nto ingcono banako. Abanye babo bathi, le yindoda enkulu awunakulikhanyela ilizwi layo. Ke ikwayiloo ndlela ifanayo ibandla lamakatolika lingumbutho. Into enye, phezu kweqela lamakholwa krelekrele, abakrelekrele bakhangela kuyo, bayayilinganisele namaxesha, awunakuyenza loo nto. Yonke enye into ibubuxoki kuphela ilizwi likaThixo. Abraham akazange akhangele nanye into ngaphandle kwedinga likaThixo. Ngakhathaliseki kwakuyintoni na, wahlala nedinga likaThixo. Ok, naso isizathu sokuba singafumani ngaphezulu. Umbutho awunako ukuthimba isango lotshaba. Kukho iingqondo ezininzi kakhulu phakathi apho. Kumele ukuthabatha umntu ngamnye lo uthimba isango lotshaba. Ungayenza ukuba uyafuna. Ewe mhlekazi, makhe sizama bambalwa okwemizuzu embalwa, sibone ukuba bahlala nani esibhalweni. Ngoku kwakukho ixesha ezantsi eBhabheli xana kwakukho umfanekiso oqingqiweyo, umfuziselo omhle webandla lamakatolika, kwaye bonke abo babengaqubuti kuwo umfanekiso babeya kutshiswa ezikweni elivutha umlilo. Ngoku kwakulela manqaba ukuba babeza kuhlala na xana uThixo wathi, uze ungabi naThixo bambi ngaphandle kwam, okanye wenze umfanekiso wayo nayiphi na into. Yiloo nto uThixo wayithethayo. Amanqam ayeza. Bonke abanye bamaSrayeli bawela kanye phakathi, kwaye xana ixilongo livakala, kwaye ukwaza kwavakala umrhube kunye nembande yakhala, ngoba bonke bawaphambi kwalo mfanekiso. Kodwa kwakukho abathathu kubo abathi akukho nto yenziwayo. Baliva elazwi elincinci elizolileyo, kwaye bahlala emgceni nelizwi. Benza ntoni? Bahlala nelizwi. Kwaye emva koko bona bathi, ukubani kwenzi, siza kuninika elinye ithuba kanye siya kuniphosa kwiziko lomlilo. Athi, uThixo wethu nako ukusihlangula kwela ziko lomlilo. Kodwa nokuba kunjalo, siya kuhlala nelizwi. Ngoku mzalwane, kutheni malunga nawe? Ndiya kwenza ntoni mzalwane Branham? Hlala nelizwi. Hlala nesithembiso. Icawe yami yonke yakuhamba imke kuhlala nesithembiso. Zimele kukudlula, zimke njengenye imini, nakanjani na, kodwa uThixo akasoze, hlala nedinga. Ke ndiyakuxelela, baya kundikhabela ngaphandle, hlala nedinga, ngokufanayo nje. Hlala kakuhle nesithembiso. Ngoku, ukuba ungahlala nesithembiso kwaye uhlale phaya, hlala kanye nabo ngoko. Yiba nobudlelwane naye wonke umntu, kodwa ngoku, apha ngoku, awusoze uzuze nangayiphi na enye indlela ngaphandle kobudlelwane naye wonke umntu. Kumele wenze ngoku. Xana besiba babi kakhulu, baziphathe kakubi, ngoko, hlala kude koko, injalo. Musa kungena kwindawo yotshaba. Kodwa okoko nje uzama ukuzuza umntwana wakho, bahlukile oko, yabona. Ngoku khangela. Kodwa awusoze uluzuze uluvo lombutho. Umntu omnye, hayi mhlekazi. Xana baye bawubeka umthetho wabo, siya kukholwa oku kwaba. Ukuba ungayibhala imfundiso yakho, siya kukholwa oku khoma, iza kwahluka. Uqwaba uthetha ukuba siyakholwa koku kwaye umele kukuba uze koku kwaye utyikitye eli phepha okanye kuphelele apho. Kodwa ukuba uthi siyakukholwa oku ikhoma kunye nokuninzi esinokukufunda kuThixo sivulekele kumoya oyingcwele. Ngoko uyaqhubeka mntalwana. Oko kuya kuba ngumahluko ngoku. Kodwa uyabona ukuba uyibhale kunye nokuphela isingqi kwaye uThixo anike enye into ethi gqi iyangqina ukuba lilizwi lakhe. Inyaniso, awunakushukuma, ngokuba ngokuphela, oko kuyayigqiba, kulapho amaLutere afela khona, kulapho amaWisile afela khona, kulapho amaBhaptizi afela khona, kulapho amaRhabe afela khona, kwaye kulapho amaPentecost afela khona, kunjalo oko, kunjalo oko, bafela kanye apho, khangela nje, ngokuba sele ibhaliwe, akukho nto ungayongeza kuyo okanye uyithabathe kuyo, ilapho. Leyo imfundiso yakho. AmaLutere akakwazanga kwamkela umngcwaliso. Hayi mhlekazi, wagqiba wathi ilungisa liyakuphila ngokholo. Hayi uMartin Luther, kodwa ela qela lalimlandela, unjalo oko. Hayi uJohn Wesley, kodwa iqela ebelimlandela, injalo. Hayi uCalvin, kodwa iqela ebelimlandela. Hayi uJohn Smith, webandla lamaBhaptist, owathandaza ngamandla kakhulu kwixesha lasebusuku, de amehlo akhe adumba avaleka ngenxa yebandla lakhe. Kwaye inkosikazi yakho wafuneka ikuba imkhokele kwaye imtyise apho ngecephe etafileni. Eyena, kodwa eli qela lamaBhaptizi lamlandelayo, umbutho oza emva kwakhe. Hayi uAlexander Campbell, kodwa aba babemlandela. Hayi intshukumo yePentecost eqalekile, babedlelana ngazo zonke izinto, kwaye bedlelana naye wonke umntu. Kodwa amaqela afikayo athi, hayi, sikoku, kwaye sikoku, kwaye le, yimiba, kwaye oko, koko, bezahlula bebonakala bengenalo ukholo, kulungile, oko kuyenzileyo. Nantso into engendawo. Amen. Ndiziva ndingowenkolo ngale ntsasa. Abantwana bamaHebhere, emva kokuba bemele uvavanyo, okokuba baya kuhlala kwilizwi ledinga okanye hayi, babekwa kuvavanyo. Kwaye benza ntoni? Balithimba sango lotshaba. Amen. Kukuba bahlala elizwini. Hlala nelizwi elalizwi likaThixo lithetha nawe. Ngoku sonke isizathu sithi ngoku khangela iBhayibheli ibingayikuba into eyahlukileyo ngokuba thina xa nasiqubuda phambi kwalo mfanekiso sinqula uThixo nakanjani na. Ke ukuba siyenza ngale ndlela, siyithetha ngale ndlela, yenze ngendlela uThixo ayitshiloyo. Kuthe kanti kwa uThixo wathi, Moses, khulula iimbatata zakho, Moses, ukumhlaba ongcwele. Athi, enkosi, nkosi, ndiyakholwa ngokuqinisekileyo kuwe, ndiza kothula nje umnqwazi wam endaweni yoko. Yingxaki enkulu ukukhulula isihlangu sam, ayinakuze isebenze. Wathi, isihlangu, akazange athi umnqwazi, kulungile. Umelwe kukuba uze umgca ngomgca, loo nto uThixo ayithethayo, kwaye ungqamane nelizwi lakhe. Ngoku, emva kokuba befumene uvavanyo, balithimba isango lotshaba lomlilo, bafumanisa, xana behla kanye kuye ekugqibeleni, ngokuhlala kwilizwi likaThixo, balithimba isango. Injalo. Emva, uDaniel, kwakukho isibhengezo esaphumayo. Satyikitywa ngamaMedo Persians esasingenakuguqulwa ukuba nabani uthandaze kongomnye uThixo makaphoswe emadini weengonyama. Kwaye uDaniel wayesazi ukuba ilizwi likaThixo lalikukuthandaza kuye kuphela, ngoko wavula nje iifestile wathandaza nakanjani na. Ngoko akazange abuyele koneni, wavula ifestile ezijolise ngasetempileni. Wayengenazintloni ngalo, kwaye asifuni kwenza nqulo lwethu ngecawe kwaye ngomvulo senze enye into okanye sikholwe entliziyweni yethu into enye uze phambi komntu othile kwaye uke ndazi. Ndicinga ukuba ulungile. Yiba yiloo nto uyiyo, awungo phuma epulpitini, phuma ebandleni, kunjalo oko. Ngokuba unetyala koko kokubini, hlala ukoko kuko, thetha into ikholwayo. Emva koko awunanto yakuxhwasa, ume kanye nje kuloo nto iyinyani. Wonke umntu uyayazi imibala yakho, amadoda yakuxabisa nayiphi na indoda. Ibhinqa linokuba libi njengabo bonke ukuphuma, lisenokuba likhulu, tyebileyo, omncinane, ebhityileyo, onentloko emnyama, onamehlo amdaka, onamehlo aluhlaza, amehlo angwevu, indlela enye nenye kwanenye. Kodwa ukuba la mfazi ucocekile, inenekazi, akukho ndoda elizweni kuphela inokothula umnqwazi wayo kubo, linexabiso lobuntu kulo. Kulungile. Ngokuba livelisa into eliyo kwaye amadoda ayayixabisa. Ngokunjalo uThixo uya kuyixabisa indoda eyakuba yile nto iyiyo, okanye amadoda azibiza ngobuKristu. Masibe ngamaKristu, sizaliswe ngumoya oyingcwele, sinelizwi likaThixo kanye silibale ngalo njalo. Kuba kungenjalo uba luwananiswa kwaye uphila ubomi abahlukileyo, kwaye abantu baya kubona uleqa phandle apha ukuya kwimidaniso nokutshaya nezinto ezilolo hlobo, kwaye ubanga ukuba ngumKristu. Ngoko yabona ubeka isikhubekiso endleleni yabanye. Yabona nina bafazi, ngamanye amaxesha indlela abazicheba ngayo iinwele zabo kwaye banxibe kwaye benze ngezilokhwe ezincinci zindala bezinxibile khangeleka ngathi yivoshi ehlutyiweyo ebhityileyo okanye enye into kwaye iphuma phaya esitratweni yambamba. Ezithende ezimalunga noku phakama okungako bezenza batshaya esitratweni, ingaba ngamapentekoste lawo? Ngoko amanye amabandla athi babanga ukuba banento abangenayo. Utywenwe kwaye waphawulwa ngumoya oyingcwele, awukho kwiholo yomdaniso ngokuhlwanje kwaye uwolwe ezingalweni zendoda ethile ekungengomyeni wakho kubusuku obulandelayo, kwaye ubuye uze ebandleni kwaye udaniswe kuyo yonke indawo. Ayibobupentekoste obo, luhanahaniso olo. Oko kukungcola. Andithethi ke kangako kuni, kodwa niyaqaphela. Ezi teyipu ezenziwa apha ziya kwihlabathi lonke. Ngoko ndishumayela nje ngokungathi kusehlabathini lonke. Xana ndivakalelwa uThixo esithi yitsho into, ndiyayithetha nje ngokuba andazi apho iya khona. Xhomekeke kuye ukuba akhathalele oko. Qala nje nelizwi, kunjalo oko, kulungile. Hayi, uDanieli wayengaye kuqubuda kwisibhengezo sabo, nokuba wayekhutshelwe ngaphandle kumbutho okanye hayi. Wahlala kanye efestileni, kwaye wahlala nelizwi likaThixo, wayengenazintloni ngalo. Kwenzeka ntoni? Bamlahlela emhadini weengonyama, kodwa wawathimba amasango omhadi weengonyama. Ngokuba uzuko, ngokuba uThixo wathi eyakhe imbewu yakho iyakulithimba isango lotshaba. Nokuba liyintoni na utshaba, nalo isango. Oh, mangapha amaxesha esinokuthi khangela uMoses elandela kumgca wemiyalelo kaThixo, wehla waya eYiputa. Okubonakala ngokungathi yonke into ichasene, wayenabalinganisi ababehamba naye. Wehla nesibini sesemiqondiso ebonisa ukuba wayethunyiwe, wajula phantsi inyoka nokunjalo kanjalo. Naku kusiza abalinganisi ethubeni bejula ezabo phantsi. Wayenokwenza ntoni? Akukhona. UThixo akazange amxele kwababeya kukwenza oko. Wayefuna ukuvavanya uMoses. Kwakungulowo wavumela uYannes noYambres ukuba bajule phantsi iinyoka zabo okanye iintonga zabo. Ngoko wayemi apho uMoses emgqeni womsebenzi, wayiphosa phantsi intonga yakhe yajika yaba yinyoka. Wathi, khangela oko Faro, yiloo nto eyandixelela yona inkosi yam ukuba ndize ndiyenze phambi kwakho. Wathi uFaro, izani apho Yambres noYannes. Baziphonsa phantsi iintonga zabo zajika zaba ziinyoka. Yintoni awayenzayo uMoses? Ngaba buso bakhe babubomvu? Hayi mhlekazi, wayesakholwa kwa uThixo umthumeli, wahlala neladini. Kwenzeka ntoni? Kuxana uphambi kwezinye zeentlakaniso zakho zenkomfa, ubuso bakho bungajika bube bomvu kancinane. Hlala nelizwi. Kwenzeka ntoni? Konke ngaxeshana eli phimbi likhulu likaMoses lasondela laza laziginya, uThixo wangqina. Emva kovavanyo lwakhe wathi, ndifuna wena, walamqondisa, ubakhuphe aba bantu baphume baye ngaphaya. Ndifuna ubabuyisele ekhaya kwindawo yabo. Thixo wehla apho ukuza kuxela, undithumele apha ezantsi kubahlangula ndifuna babuyele emva waphosa oko phantsi apha o uvavanyo lweza Moses yinto yakuyenza jika uhambe uthi ke inokuba bendiphosile hayi mhlekazi uMoses wema kanye apha uThixo wakuyalela oko uzuko uThixo uthetha nantoni na hlala nayo akhathaliseki noba kwenzeka ntoni na hlala nayo ukuba bakukhuphela ngaphandle bathi asiyi kusebenzisana asiyi kukwenza oko hlala nayo Moses wahlala kanye naye kwenzeka ntoni walithimba isango lothaba lwakhe haleluya usathana wathi ndiyakuludwabulula ulwandle olufileyo phambi kwakhe kodwa lavuleka babengasakwazi ukubagcina iyiphutha wathimba isango lothaba ngoba ngokuba wahlala nomyalelo uThixo wayemnike wona imiyalelo kaThixo wahlala nelizwi likaThixo kwaye wawathimba amasango otshaba uYoshua emva kokuba edlule kuvavanyo wayesezantsi phaya mhlawumbi kwaye waqhuba wanqumla iYordani yena noKhalebi kunye neentlola xana ebuya ephuma iYordani benyuka baye eKadesh Barnea kwaye bonke bathi oh ukuba siyaqala oko kuya kuqhekeza imibutho yethu ibe ngamasuntsu asinako nje ukungena laa moya awufi oh asinakuba nako oko ukuba sifundisa oko kubantu bethu siya kwenza ntoni besiya kuthabatha phantsi isiqingata samadikoni ebandleni ngaphandle batshatile kabini nakathathu yintoni esiya kuyenza thina ngokuba ukuba sibaxelela abafazi bethu ukuba bakumele babe neenwele ezini uyazi ukuba baya kwenza ntoni na baya kulishiya ibandla kwaye yintoni ebesiya kuyenza kutheni besiya kubalelwa njengodidi lwakudala uYesu wayeludidi lwakudala naye asinakukwenza oko asinakukwenza oko kuninzi kakhulu ukuthi uyazi ukuba ikholwa loo mdala ifikelela phi na amaHebhere sahluko sesithandathu siya kucacisa oko lowo wakha wakhanyiselwa benziwa baba ngamadlelwane ngomoya oyingcwele ngoko wabuya umva ukuzihlaziya kwakhona weza kulaa mda kwaye wala ukuwela oko ke wala ukukholwa ngokupheleleyo kuba wenza ntoni uKhalebi wenza ntoni uYoshua wathi singaphezu kokuba nako ukulithabatha ngokuba bahlala naloo nto uThixo wayithembisayo kutheni bathi bona abanye bathi ke bazingxilimbela bonke babiyelwe ngodonga bangale ndlela kutheni besingenako ukubachukumisa nangayiphi na indlela wathi uYoshua singaphezu kokuba nako ukuyenza zolani nina bantu thulani wahlala phantsi amen ndiyanixelela ukholo lukwinto enkulu enamandla xana lusiza kwilizwi likaThixo aluyeki ngoko ukholo luneenwele esifubeni izihlunu ezikhulu luthi thula yonke enye into ibalekele ekukoneni injalo xana uThixo ethetha nina nihlala kum namazwi am ahlala kuni thethani into enisukuba niyithanda nantsoko oh ndiyakuthanda oko ziyakunkwantya iidemoni bavuke abone ukholo kuYehova liyakugungqisa nantoni na unokuba nokholo njani xana usazi ukuba usebenzi uhamba elizwini lakhe xana usazi ukuba kukho izinto phaya ekufuneka uzithethile kwaye ungazithethi kukho izinto phaya kumele uzifundise kwaye awuzifundisi kukho izinto apho ungenakuzithetha kwaye unokuba nokholo njani xana usazi ukuba akulunganga ukuba intliziyo yethu ayisigwebi nantsoko nantsoko kodwa hlala nela lizwi apho kungekho nto igwetyiweyo akusekho kugwetywa kwabakuKristu Yesu abangahambiyo ngokwenyama kodwa bahamba ngokomoya umoya ukhokhela ngelizwi kuba umoya unokuphuma kuphela elizwini kuba ilizwi lakhe lingumoya kwaye lingenza kuphela umoya wenene wenyani kaThixo unokuthetha kuphela ilizwi likaThixo oh bethu 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 suka hlabathi Satan siyeke musa ukoyika ukuthi kule ntaba afunquleka yitsho hlala apho uyikhangele iwohloka injalo kodwa ufumene nakuphi ukugwetywa apho kungcono kungcono uthule uyazitholo njengoko awuthethi inyaniso awuthethi izinto ekumelwe uzithethe kulungile ndifumanisa ngoko ukuba uYoshua emva kokuba edlulile kolo vavanyo wabona ubungqina belizwe lilungileyo kwaye wema apho eKadesh Barnea kwaye wakhalaza ngokuchasene nabo bonke kwaye wathi singaphezu kokwazi ukulithabatha singalithabatha wakuyintoni umbono ukuwelela ngaphaya kwakuyintoni umbono kaMoses ukubonisa oluphawu kwaye ukhuphe abantwana kwaye kwakhangeleka ngathi kusilele kodwa wahlala nelizwe kwayisango lolwandle olufileyo lalingena kumbamba waqhubeka kanye ngqo kulo walithimba isango lothaba uYoshua ekhangele kwidinga likaThixo wathi singaphezu kokwazi ukulithatha injalo wayeqana esihla efika eyordani wenza ntoni wanikezela amen injalo walithimba isango lothaba loo yordani yayimnqanda ukuba angaweli athabathe elo dinga kodwa xana wakufika ezantsi phaya wayeyimbewu kaabraham ngoba wayekholwa kwilizwi likathixo yiloo ndlela inye kuphela unokuthi ube yimbewu kaabraham kukukholwa kwilizwi likathixo kwaye ngoko wenza ntoni xana efika ezantsi apho wayeselelungele ukuthabatha uthabo uthixo waluvula isango kwaye walithimba walithabatha wawela xana idabi lokuqala unquzulwane lwakhe lokuqala waba nalo nabo iindonga zazinkulu kangangokuba babenokubaleka ugqatso lweenqwelo zokulwa phezu kwazo uza kungena kanjani ukubafumana babaleka bemka kuye babuyela ngaphakathi utshaba liya kuyenza kananjalo kodwa uya kulithabatha isango lothaba wathi nkosi yintoni na emandiyenze wajikeleza ngenye imva kwemini ecamanga wabona indoda imile irholile ikrele layo uYoshua walirhola ikrele lakhe wathi ingaba ungowethu ungotshaba lwethu na wathi ndingumkhokeli walo mkhosi kumelwe ndenze ntoni na ndijikelezeni izihlandlo ezilishumi elinesithathu hlokomisani ixilongo niza kulithabatha isango lothaba wawa phantsi ewe mhlekazi ngokuba wayeyimbewu kaabraham eyayiligcina elizwi likathixo walithabatha isango ngalinye eleza kuye ngokuqinisekileyo kuba kamva kumele ndiyeke khangela onke la magorha axabisekileyo nephepha elizeleyo libhaliwe phantsi apha kodwa onke la magorha axabisekileyo izinto awazenzayo ekugqibeleni afa kodwa ngoko kweza imbewu yokholo lwenene imbewu yobukumkani kaabraham uyesu idinga uabraham wayeno-isaka inyani ngokwasenyameni kodwa imbewu yenene yayingekho kulaa nkqubo yombutho kwakukwelaa dinga lelizwi likathixo ukuba ubeya kumenza uyise wezizwe kungekhona ngoyisaka kodwa ngembewu yobukumkani uyesu kwakuyimbewu yobukumkani leyo eneneni imbewu kaabraham uyesu wayengengomyuda engenguye nowentlanga wayenguthixo yabona nina makatolika apha mayisikelelwe intliziyo yenu kodwa xana ninqula umariya njengothixokazi yintoni ingxaki yenu nakanjanina umariya wayengeyonto kuphela umfazi uthixo wamonyula wayesisiphatho kuphelele apha isiphatho yiloo nto ayiyo umfazi kodwa unxulumene nembewu yendoda kodwa sisihlwele esixubeneyo kodwa ndimelwe kukukuthetha oku ukuze niqonde ukuba ndithetha ngantoni ngoku uphulaphula kowakho uqila kwaye ndingumzalwana wakho ngokuqinisekileyo unako umariya wayengenawo umungu kukristu kwakungekho mvakalelo yakwabelana ngesondo xana umoya oyingcwele wamsibekelayo nakancinane kodwa uthixo usomandla umdali wadala umbhobho wegazi nomungu ukuba kwakungumungu ovela kumariya abafileyo abavuki uzulu oko kuza kukutsha vele ndakubamba nje oko ngoko ukuba uthi akukho mahluko into esiyenzayo kwakutheni ukuze uthixo asixelele ukuba sikhwebuke kwizinto ezingalunganga kwakutheni ukuze uthixo awuvuse umzimba kayesu ukuba akunjalo ke uyabona bekungenakubakho mfazi unxulumeneyo kuyo ukuba kwakunjalo ngoko umzimba wakhe ungokukanini umariya ukuba wahlanganisana ngokusibekelwa ngumoya owambangela ukuba ukuphuma imbewu yobudoda kwaye ayilunganga umoya oyingcwele ngokukhawula okucocekileyo halleluya apho wadala zombini imbewu yobudoda nomfazi ingaba uyesu wambiza mama yifumane esibhalweni wambiza umfazi halleluya mfazi intshakeleyo seso sizathu sokuba iyenze ngalaa ndlela iyenza ngayo mfazi nanko unyana wakho izigidi zeemayile kufutshane naye kunokuba wayenjalo wayenguthixo wayengengomyuda engentlanga wayenguthixo ngokubini inyama nomzimba thixo ehleli kuye uthixo ehlala kwimbewu yobudoda yomfazi akakwazanga kuyenza Lo mbewu yobudoda yomfazi kwakumelwe ibe nento yokwenza nenyama yethu kodwa kwakuligazi kunye nembewu yobudoda awathi uThixo wazisibekela wayenokuyibeka esiphunzini kuba wayefuna ewe mhlekazi wayenokuyibeka naphi napho athanda ukuyibeka khona kodwa wayizisa ngokuba umfazi ekubeni wayesekuweni apho kwaphuma ucocekileyo unyana kaThixo ophilileyo edalini ozelwe yintombi enyulu ngokubini umzimba nomphefumo kwakutheni ukuze uDavide wathi andiyi kubona ongcwele wam ndimyeke oyingcwele wam abone ukubona oyingcwele wam abone ukubona andiyi kuwushiya umphefumlo wakhe kwelabafileyo Davide watsho oko yabona ngokubini umphefumlo umzimba nomoya zadalwa nguThixo ngaye umfazi wayengengomama kwakungumfazi uyakholwa wayengumfazi olungileyo ongcwele ngokuqinisekileyo wayengazange abe sisiphato uThixo wayengenakukhetha nanye into yokufakisa emdaka inkosi thandile ndiyashumayela ngako oko ngokuhlwanje kodwa kodwa wathi isifukamisi esimdaka sakudala ukuzisa owakhe ukuzisa unyana wakhe emhlabeni wanyula intombi enyulu engazana ndodo akazange abe nako nakuphi na ukuphuma kwentibintibi okanye nantoni na eyenye xana umoya oyingcwele wamsibekelayo ngokuba uThixo ngendlela yakhe emsulo engenasiphelo wadala kuye umphefumlo umzimba nomoya kayesu kristu kulungile wayengunyana kathixo ozelwe yintombi enyulu kwenza ntoni oko yaluphula isango lotshaba haleluya oku kuyakuba kuhle kum khangela ngokuba waluphula isango lotshaba kanye apho ukuba wonke umntu ozelwe kweli hlabathi wokomnqweno wokwazana ngesondo obengenako ukuya ezulwini kuba ukwazana ngesondo yinto eyaqala ekuqaleni emyezweni wasedeni kutheni bazigqubuthela xana ekwenza oko wayekuphula kubini laa nto kanye apho kwaye walithimba isango lotshaba ngantoni kuthabatha imbewu yobukumkani kaabraham kwityeli kanye lokuqala kwaye wayityumza ukuya ezantsi imbewu yobukumkani yokholo nedinga ingekuko ukukhawula kukamariya kodwa okukathixo yawaphula amasango ukuba masivumele umntu ukuba adlule esangweni uzuko kuthixo wenza ntoni yena ngoko wathabatha wonke amasango tshabo wathabatha isango lezigulo ukugula wakungenakubakho kubukho bakhe hayi mhlekazi kungekho nantoni na eyenye enokuma kubukho bakhe ukuqhubeka komngcwabo kwakungenakuma ebukhoneni bakhe hayi yintoni awayenzayo uyoshua wafa umoses wafa bonke ngabanye bafa kodwa hayi le mbewu yobukumkani ukufa kwakungenakuma apho babukho ubomi la mfazi wasenayini esiza nenkwenkwe yakhe wema kwaye wathi vuka nyani laa ntombazana yayifile intombi kayayiro wathetha ilizwi emva phaya kwihlabathi elingaziwayo phandle phaya kwaye wathi ntombi vuka ulazaro efile iintsuku ezine kwaye umzimba wakhe ubolile nomphefumlo wakhe ukude le kuwo kungangeentsuku ezine wathi lazaro phuma uzuku nankuya yena phaya wenza ntoni yena wawophula amatywina ayo yonke into haleluya xana kwakumele afe ngoko wayengenakububamba obabumi wayengenakuze afe kodwa kwakumele anikeze ngobabumi kwaye xana wanikela ngobabumi wafa ukufa kwaye umphefumlo wakhe oxabisekileyo njengokuba ibhayibhile yatshoyo wehlela esukwini ukuthabatha indawo yam nendawo yakho imbewu yobukumkani kaabraham intoni wayeyimbewu yasebukhosini ow uzuko ngoku siyimbewu yasebukhosini intoni ehlala nelizwi kanye njengokuba wayenjalo kuba eqalekeni ubekho ulizwi kwaye ulizwi ekuye uThixo kwaye ilizwi lenziwa inyama kwaye lahlala phakathi kwethu ingaba ubuni apho ikhoyo imbewu yobukumkani imbewu yasebukhosini koku yakuhlala nelizwi nina babuthathaka bakuthandayo ukwenzelelana kunye nomtyholi ngeefashoni zakhe zehlabathi andithethi kuni apho phandle phaya nina abashumayeli baziyo ukuba nishumayela iintsuku zemangaliso zidlule nishumayela ukuba kukho nto enjengobhaptizo lomoya oyingcwele zintloni ngani kwaye nizibise ngokuba nimbewu kaabraham imbewu yobukumkani hlala nelizwi imbewu yobukumkani engazalwanga ngumntu ayinanto yakwenza nendoda okanye umfazi. Umfazi libandla ayinanto yakwenza nebandla. UMariya akananto yakwenza nembewu, ngokunjalo nebandla elibizwa ngokuba ngumbutho alinanto yakwenza nembewu. Ezalwa yintoni? Hayi ngumbutho, hayi ngamawisile, amabhaptizi, amarhaba, amakatolika, amalutere nokunjalo. Kodwa izelwe imbewu yobukumkani yedinga likaThixo, nguye lowo uthabatha isango lothabo sele lithatyathelwe yena. Ke bantu nahlala kum nelizwi lam kuthi, celani into enisukuba niyithanda noyenzela, nantsoko lidinga sele lenziwe. Umphefumlo wakhe oxabisekileyo wehlela esogweni apho bekumele ndiye khona. Kodwa kolwasuku lwesithathu Samson ethabatha isango lesixeko emqolo wakhe engenanto yakwenza nalo. Wathabatha amasango labafileyo, amasango engcwaba nayo yonke enye into, akazange alibeke entabeni kodwa walitshabalalisa. Haleluya! Wathimba isango lothaba, izimo zomoya ebezizaliswe ngamandla kamtyholi ngaphezulu ukuba ingelosi okanye kungekho nantoni naye nokuhla, kwakungekho kungxengxezela kuba igazi lebhokho lalingenakusisusa isono, kodwa elakhe igazi lasisusa isono. Wenyuka waya enyangweni, wathimba intimba, wabapha abantu izipho. Ngoku wonke ubani wembewu kaAbrahama okuthandayo ukuhlawula ixabiso kuhlala kwaye baguquke ezonweni zabo, babhaptizwe egameni likaYesu Kristu ukuze baxolelwe isono sabo, uzaliswe kwakhona ngumoya oyingcwele kwaye ulumele uvavanye, kwaye xana belikhupha ihlabathi kuwe izinto ezimkileyo, yonke into ephosakeleyo, yonke into ebonakala iphosakele, njengabafazi ngeenwele zabo, amadoda ngokuqhubeka kwawo namabandla nemibutho yawo, kwaye umlungiseleli oya kulungisela amadikoni akhe nazo zonke ezo ntlobo zezinto. Iqela elithile lehlabathi lento eyenye lingena phaya lize libangele umalusi olihlwempu limkhabele ngaphandle ebandleni. Qhubeka malusi, Thixo akusikelela, hlala kanye nelizwi, ungathathi into. Wenyukela phezulu, wenza ntoni yena? Wanqumla umngxumo isango ukuba umthandazo wale mbewu kaAbrahama, ukuba singumzimba kaKristu, ukuba sifile sizibalele ekubeni sifile sangcwatywa kuKristu kwaye savuswa kunye nayo elivukweni. Uyintloko yomzimba, apho intloko ikhoyo umzimba unayo, kwaye ngoko ngale ntsasa apho wonke ubani okwenzileyo oko uhleli naye kwezasemazulwini indawo nembewu yobukumkani, makadunyiswe uThixo. Akukho masango awunakuthandaza oku kangaka, kwaye uthi kukho ilizwi baya kukuvala kanye apho. Kodwa ukuba intliziyo yethu ayisigwebi, ukuba siyazi ukuba sihamba ngokwemiyalelo kaThixo, sibona ubomi bethu bucociwe, siyalibona lonke ilizwi awasiyalela lona uThixo, siyaligcina, ngoko amasango alo lonke uthaba athinjiwe. Ngoko cela into oyithandayo, uya kuyenzela, uya kulithimba isango lothaba lwakhe. Oh zalwane, bekuya kuba libandla elinjani elo xana ndibuyayo ePhoenix kwakhona ukuba iNkosi indivumele? Ndiyathemba xana ndingena kulo mnquba ukuba ezi zihlalo ziya kube zikrozile, kwaye sonke isihlalo kwintshukumo yevangeli epheleleyo kwesi sixeko siya kukroza nabangcwele bakaThixo ophilayo. Khangeleka njengomKristu, thetha njengomKristu, yenzani njengamaKristu. Nomoya kaThixo uhamba phakathi kwabo apho ukuba ubani uthe wona moya oyingcwele uyibize kanye ngoko. Iza kuyenza, niyibonile emgceni wokuthandazela njengalapha phezulu esibingelelweni apho ithi buyela emva phaya kwaye ulungise oko nomyeni wakho. Hamba uxelele inkosikazi yakho ukuba uphumile ngobusuku obungaphambili nalaa mfazi lihleli kwindawo ethile-thile. Ukuba iya kuyenza apho ngokuhamba elizwini, phulaphula elazwi lincinane elizolileyo, liya kuyenza kuwe, uyimbewu kaAbrahama. Ngoko akukho sono. Mshumayeli, ubungethanda ukukubona oko ebandleni lakho, ngena kweli bandla ukhangele ezantsi kanye ngapha, ubone kokubini amadoda nabafazi abanobuThixo abangcwele ehleli apho bezele amandla kaThixo, isono asinakwazi ukungena. Indoda iyangena kwaye ihlale phantsi, umoya uyaphakama kwaye uthi, John Jones, uvela ekuthini thini, usixeko kwindawo ethile ethile, kulapha ukuze ufumane ukuphiliswa komzimba wakhe. Yabona, wenze into ethile kwindawo ethile. wakwenza oko kwaye wathabatha umelwe akubuyisele oko alungise oko ngoko Thixo uya kumphilisa kulamhlaza itsho inkosi bethu bethu ndinike ibandla ndinika amadoda alishumi zalisa ngokwenene amatye anqabileyo kathixo imbewu yobukumkani hlanganisa loo madoda kwaye ukhangele ukuba kuyakwenzeka ntoni na ndinike le ndlu incinane izaliswe ngabantu abanjalo kwaye ndiya kubonisa ukukhanya ihlabathi eliya kubalekela kuko kunjalo oko yiloo nto uthixo afuna sibe yiyo ungumzi omi endulini uyimbewu yobukumkani kaabraham iya kulithimba isango lotshaba lwayo ukugula ukho unobangela ukugula ukho unobangela kwezi zinto kwaye uthixo umoya oyingcwele ulapha ukutyhila loo nto kwaye akuxelele ukuba kutheni ungayifumani yintoni ingxaki ngathi akumele sizibuze ingaba iya kuyenza sele iyenza kungaba yintoni oyenzayo mkhangalela mprofeti akawuphulaphulanga umoya ovuthuzayo usuko kuthixo haleluya kulungile oko ngoko khumbula andikugwebi oko ndiyathemba kwa wonke umntu uyakuqonda oko umntu othile wathi umzana ubenam akakholelwe ukuthini usuko kuthixo haleluya ke khangela kum apha phezulu ngoku ndiyakholwa ekukhwazini ukuthetha ngelwimi ukuxhentsa ndikumoya kodwa mzalwana xana usilela ukuva elaa lizwi lincinane lizolileyo lelizwi yeyona nto ikufumanayo yiloo nto ke ueliya wayesazi ukuba yonke le mvuselelo yayiqhubeka ngaphandle kodwa waye ayizange imtsalele ngaphandle kuyo kodwa xana wathi akuva elaa zwi lincinane lizolileyo likathixo watsalwa kwaye wabugquma ubuso bakhe waphuma ngokuba ueliya wayeyimbewu kaabraham elandela ilizwi ukuba ntenahlala kum amazwi am kuni ngoko celani into eniyithandayo niya kuyenzela masithobiseni iintloko zethu okomzuzwana nje sithandaze
oh
bani njani xana ndigqiba ukushumayela ngolo hlobo ndiziva njani umoya uhlawumke ukusuka kum kwaye ndibheke ngasemva ndibona abantu abanokuthi ngenene behle epokothweni zabo bathabathe ukutya kubantwana babo ukuze banike mna ndibona abafazi abancinane apho mhlawumbi beneenwele ezimfutshane yintoni abanokuyenza bangenza nantoni na ehlabathini ngenxa yam abanokuyenza indoda ehlala nomfazi ololo hlobo kwaye mna ndinqunqa nje kube ziziqwenga ngela lizwi ndenzakalise isazela sakhe siwa phantsi kwaye ukanti loo ndoda iya kuphuma apha kwaye isebenze indithumelele isishumi sayo njalo ngoko indenza ndizive ndineentloni ndibuyele enyameni ngoko uziva yintoni yintoni endiyithethileyo andizimiselanga kwenzakalisa akunjalo kodwa oh mzalwane nodade wethu omncinane othandekayo nomzalwane ukuba elo lilizwi likathixo kwaye oku kube ngumoya wakhe elenza elaa lizwi lize ebomini kuni kuya kuba yintoni ngomhla womgwebo ndizama ukunenza nilungele olwasuku nceda nceda uthabathe nje ilizwi lakhe ukuba ndakhe ndashumayela nantoni na engelilo ilizwi idinga likathixo ngoko unelungelo lokuza kum kodwa elo lilizwi kwaye kungokuba ndiyanithanda asikokuba ngokuba mna andinifuni emkhombeni kungokuba umkhombe awuyi kukuthwala uza kuntlitheka ngolunye lwezintsuku umelwe kukuza emgwebeni onetyala kokuncinane unetyala lakho konke kwaye xana usazi ukuba yintoni na elungileyo ukuyenza ilizwi likathixo nedinga lokuyenza ngoko awuyenzi ngoko kuthe kani ngayo uya kucelwa ukuba unike isizathu yintoni ngoko xana lo myalezo ngale ntsasa okhangelene nawe phaya ngaphesheya kwesibuko sekukhuselo ngomhla womgwebo kuthini ngawo cingani ngayo zihlobo ungafa ngaphambi kokuba usuku luphele sonke singanako kwaye inye into eqinisekileyo uya kufa ndemba ngenye imini ndibukele umama wam mna ndimbambe ngengalo yam ndambamba utata kancinane phambi koko kwaye ndambukela yena ehamba ndibabonile besihla besiza ekupheleni kwendlela ababecinga ukuba babelungile ngokwenene uthi oh mzana ubrenham oh babe ndinokuphila ithuba elidana ukamva kwexesha kakhulu ngoko kwaye khumbula ukufa akuguquli umphefumlo utshintsha kuphela indawo yokuhlala kwawo kwaye ukuba ubona laa nto ngaphakathi kuwe qiqa ngoku ukuba ubona ukuba kukho into ngaphakathi kuwe ekwenza ukuba wenze ngolo hlobo kwaye uzive ngaloo ntlela njengokuba ungamelwe ukuziva kuquka ngale ntsasa uya kuyenza sihlobo yiza yiba akunyanzelekanga ube ngolo hlobo ungumntu olusizi phila ubomi bokwenyani bembewu yasebukhosini Thixo ufuna wena namhlanje ungaphakamisa isandla sakho ngeli lixa intloko yakho ithotyiwe nentliziyo uthi zwana uBrenham ndiphakamisela isandla sam kuThixo ngokunyaniseka ngokusuka entliziyweni yam yiloo nto endifuna ukuba yiyo yiloo nto ngokwenene endifuna ukuba yiyo ndiye ndonakalisa phandle apha nayo yonke enye into kodwa ngokwenene andifuni kuba njalo ndifuna ukuba yile nto obuthetha ngayo ngale ntsasa ndithandazele zalwana uBrenham ndiphakamisela izandla zam kuThixo hayi kuwe zalwana uBrenham kodwa kuThixo kwaye entliziyweni yam uyayazi intliziyo yam ndilangazelela ukuba luhlobo lomKristu othetha ngaye imbewu yasebukhosini kaAbraham ngoYesu Kristu phakamisa isandla sakho ngoku uthi ndiza ndithandazele zalwana uBrenham Thixo akusikelele Thixo akusikelele ngokuqinisekileyo uya kukwenzela bawo wethu osezulwini ekukhanyeni kwelizwi lakho emandleni ovuko lwakho kwaye ndiyaqaphela nkosi ukuba abantu abahluphekileyo ngamaxesha amaninzi baye bajijwa apha phandle ngokwahluka abantu kunzima ukuyazi into amabayenze omnye uyeza ethetha into enye kwaye omnye eze esithi omnye kwaye apha ePhoenix esi sixeko sikhulu sabakhenkethi apho yonke into esuka kwisizwe siphela ikhukhuliseka ingene kuyo ngokubini ngokwasemzimbeni nangokomoya ndimi entabeni ngenye imini kwaye ndicinga ukuba mangaphi amatyeli igama likaThixo lisetyenziswa ngelize ngemini apha ezantsi lukangakanani ukrexezo olwenziweyo singakanani na isono nodaka ezitratweni apha nezindlu zokusela nezirhoxo eziphaphazelayo kwaye yonke into abaninzi babo bezixela bengamakholwa amaKristu abafazi besihla ngesitrato bephethe umdiza esandleni sabo behamba benxiba impahla zokuziphatha kakubi xana wathi iyanuka phambi kwakho lisikizi njengendawo yokuchama endala emdaka enukayo kwindawo ethile ow thixo angathini umfazi obanga ukuba nomoya oyingcwele ukwenza into enjalo kwaye uyazi ukuba empumlweni yomsindisi oko kunuka ngolo hlobo iyanuka ube nokuba nayo njani into enjengaleyo ebukumkanini bakhe bawo ukuba kuphela bebesazi bakwisigidi semayile ukusuka kuyo ndiyathandaza thixo yiba nenceba akukho mntu ufuna ukuya kuloo mimandla yabalahlekileyo akukho mntu ufuna ukuya ezantsi phaya bawo makube kude le kuye nabani na kuthi ukuya ukanti ezantsi ngaphakathi kukho intliziyo elungileyo kuloo mntu laa ndoda laa mfazi indoda okanye umfazi onobubele nolungileyo nonobubele kwaye ukhohlisiwe njengomtyholi umtyholi ukwenzile oko sathana ndichasene nawe ngokuba ulutshaba lwenkosi yam ulutshaba lwelizwi lakhe kwaye ndiya kuyiyalela ngoyesu kristu unyana kathixo njengomntu onokufa ndisazi ukuba andinamandla ngaphakathi kwam andinamandla okukumisa andinamandla okwenza namnye kwaba bafazi bacoce nawuphi na kula madoda abaphulaphule kule teyipu okanye naphi na andinandlela yokubenza bacoceke andinamandla kodwa ndinegunya lelizwi likathixo njengesicaka ukulishumayela kwaye ndibophelelekile kwelo gunya nalo eli polisa alinawo amandla okumisa imoto kodwa linegunya lokuyenza kwaye satan ungahamba utswinisa iziqhoboshi zakho kuba ndiyakuyala ngoyesu kristu ukuze ukhulule aba bantu kwihlabathi jikelele naphi na apho lo myalelo unokuya khona bakhulule ndiyababanga ukuba bathengiwe ayingabo ababo bathengwa ngexabiso bayimbewu yasebukhosini kaAbraham inkosi uYesu mhanani sindini ungcolileyo omdaka onukayo mlukuhli wabantu ubakhokelela ngobumfama emingxunyeni yesihoko bakhulule ndiyakuyalela ngothixo ophilileyo ngedini lonyana wakhe uYesu ukuba ubakhulule uze umphefumlo wabo uzaliswe intsikelelo yakhe nobukho bakhe, ukuba balithembe isango lalo lonke utshaba uye wabenza balindela oku okuya okanye okunye okanye ukuchukumisa okuthile okungcwele okanye enye into. Kodwa ndithi uza kulahlekelwa kukubamba kwakho. Ukugula kunokuma njani kwintambiso enjengale kuphela xa nabesala ukukhangela ngaphesheya kwidinga njengoko wenzayo uba uAbraham xana wayenokumbona emfanekisweni kumakhulu eminyaka kude esiza. Bakhulule egameni likaYesu Kristu, yeka aba bantu bahambe. Anga amandla kaThixo ukuqonda kwelizwi njengokuba behlanjiwe ngale ntsasa ngalo, kwanga ukuqonda kokugcina ilizwi likaThixo nezithembiso zakhe ziyinyani ukubamba okungena kuphulwa nguSathane. Ndianga ngamnye angasibamba eso sithembiso esithi, esi siso ndibambelele kuso, uThixo wenza idinga, ndimbe ukaAbraham ndingalithandabuza njani idinga lakhe.
Through Jesus Christ our Lord. Amen.
Kwaye uqhubele kanye phambili ngoYesu Kristu iNkosi yethu. Amen.
I love you. Been cutting this morning for you.
Ndikusika ngale ntsasa azihlobo. Masinquleni ngoku. Kamnandi. Ingaba kungenzeka kungekhona ukuhlambela inkolo ngokuqinisekileyo wakunjalo oku kulunqulo. Masiphakamiseleni izandla zethu kuye simthandayo kwaye sithi, kuye wonke umfazi okanye intombazana elapha esi sisandla sam uThixo uyakuthanda, kuyo yonke indoda okanye inkwenkwe elapha uThixo uyakuthanda. Ndiyakuthanda. Ngoku andinako ukufikelela kwaye ndize ndifumane izandla zenu ngasinye, kodwa uThixo makacacise kuni loo nto ndiyithethayo ngeli xesha sicula oko kwakhona. Jika nje kwaye uxhawule izandla nomntu othile. Oku baya kukwazi bonke abantu ukuba ndingabafundi bam xana nisukuba nithandana omnye nomnye. ingabani mthanda lo mbhakalelo imiyoli yomoya oyincwele ilizwi liyinkubeleko yokucocwa liyakucoca nje likwenza isidalo esitsha lithabatha konke kumke ilizwi libukhali kunekrele elintlangothi mbini lalusa linqumla zonke izinto zehlabathi yabona ngoko siziva sicocekile sicociwe sisamkela kwaye sikholwa kuye nantso indlela esinokucula ngayo ndiyamthanda ndiyamthanda ngokuba wandithanda kuqala kwaye wathenga usindiso lwam eCalvary kuhle oko ndiyithanda njengentliziyo yam yonke yabona makhe sizame kwakhona wonke umntu ngoku ngokwenene ukuya phezu kwelizwi lakho ngoku
John.